Sanibona kusihlwa bangani, asime manje umzuzwane nje senzele umkhuleko, sikhothamise amakhanda ethu. Baba wethu wasezulwini, njengoba sizwa lelo hubo elimnandi, siyacabanga Nkosi nge ukuthi useduzane, futhi sikhulekela ukuthi uzosemukela kulobu busuku Nkosi. Njengabantwana bakho uthethelela zonke ezizono zethu neziphambeko, futhi usinika okwezibusiso zakho njengoba singabantu abadingayo. Futhi kuleli hora likhulu esiphila kulo manje, futhi siyabona minyaka yonke kuya ngokuba mnyama kakhulu, ngokuba mnyama kakhulu ezweni, nokufika kwenkosi kuya ngokukhanya kakhulu, ngokukhanya kakhulu lapho ezembula yena uqobo ezweni lakhe nasekuzibonakaliseni kwakhe. Sesifikile futhi kulobu busuku Nkosi ukuzama kwalo mhlangano nokukhuleka kuwe ukusivulela Nkosi loluphawu lwesithathu lwalencwadi ukuze lwaziwe kithi ukuthi sizokwazi ukuthi senzeni nokuthi siphile kanjani nokuthi sibe kanjani ngamaKristu angcono. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzokwenza wonke ongesuye umKristu phakathi lapha kulobu busuku baqonde isidingo sabo ngawe siphe khona. Futhi ngiyakhuleka Baba osezulwini ukuthi wonke umKristu ozelwe ngokusha uzoqonda ukuthi ufanele aphile ngokusondela kakhulu kunoma ubenjalo ngesikhathi sedlule, ukuze sonke sibe kulobo bunye bothando lwamaKristu nokukholwa. Yipha ukuthi wonke umuntu ogulayo phakathi kwethu uzophiliswa kulobu busuku Nkosi. Baya siqonde isidingo sabo ngawe. Futhi ngiyakhuleka Baba ukuthi uzobusisa yonke into eyenziwe noma yashiwo odumweni lakho nenkazimulo, egameni likaJesu siyakucela. Amen. Awu futhi kulobu busuku sibuthene ndawonye, futhi ngalokhu ubusuku bangolwesithathu leviki, futhi sithemba ukuthi Inkosi kulobu busuku ngokukhulu ukuthululwa okukhulu kwezibusiso zakhe phezu kwezi lakhe. Futhi namhlanje kade ngifundisisa njengokwejwayelekile, futhi ngizama ukucabanga ngezinto ebezingafaneleka kakhulu ukuzisho lento ukuthi ishiwo kanjani. Bese-ke ngethembele Enkosini ukuba inginike kumusha nezincazelo zalelizwe lilotshiwe, futhi ngingobongayo kuyo ngalokho esenzele khona iviki lonke ukuthi singokuvulwa kwalezi zimpawu. Futhi manje mhlambe bekungaba yinto enhle uma ngesonto ekuseni neyazi izikhathi eziningi asiqondile ukuba singaqondwa, kodwa neyazi ukuthola ukuba ngaleyo ndlela. Futhi ngakho mhlawumbe ngesonto ekuseni uma wonke onombuzo engqondweni yabo mayelana nakho engakubhala bese ekunikele deskini lapha ngomgqibelo ebusuku, futhi ukuze ngibone ukuthi uyini, bese kuthi-ke ngizama ukuphendulela wena ngesonto ekuseni. Inkosi Thanda, ngicabanga ukuthi lokho bekungangcono kunalokho esikuhlosayo, ngoba ngezinye izikhathi akuqondwa neyazi. Futhi ngakho ngaleyo ndlela ngizothola bekungangcono ukuba bengizokuqondisa niyazi, bekungaba nje yilokho kufanele kube yikho. Isizathu ngesinye isikhathi manje omunye ushayile namhlanje wayesesho ukuthi washaya, futhi ubefuna ukwazi ukuthi ngabe bekuyiqiniso yini ukuthi uma uhlwitho selwenzekile kuyoba khona oyedwa kuphela Jeffersonville noyedwa eNew York, bese kuthi abanye babo babe phesheya kwezilwandle. Ngakho niyabo akuqondo nje. Omunye wayeseshoke ukuthi ngomgqibelo busuku uma Inkosi sinika uphawu lokugcina, khona-ke uJesu ubengaba lapha ngesonto ekuseni. Niyabo ngakho niyabo lokho akunjalo, futhi akunjalo. Asazi uma noma ubani nitshela ukuthi bayazi nxa efika, niyazi ukuthi basephutheni kwasekuqaleni nje, ngoba akukho umuntu owazi lokho kodwa sifuna ukuphila namhlanje njengoba bekunjalo khona manje ngizothi kunijikisa kumzuzu ngakho lungelani ngikholwa ukuthi uJesu uzofika phakathi na ngaphansi kwemizuzu emithathu kusukela khona manje kwesikhathi sakhe niyazi ukuthi lokho bekungaba isikhathi eside kangakanani na cishe iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu yabo iminyaka eyinkulungwane iwusuku olulodwa kuphela kuye yabo ngakho uma uzwa umphostoli emuva lapha ethi isikhathi sesiseduze ngapha isikhathi sesiseduze umphostoli wakusho lokho esambulweni niyazi ukuthi lokho bekube isikhathi eside kangakanani na lokho lokho bekuyizolo nje kuNkulunkulu akukabi sizo ngisho nezinsuku ezimbili futhi yabo uma kuyimizuzu emithathu ngaphansi kwemizuzu emithathu yokufika kwakhe yabo lokho bekungaba iminyaka ngamashumi amathathu cishe kithi noma into ethi ayibe njalo futhi ibukani ukuthi kanjani ukuthi imizuzu emithathu ibingaba yini kuye usevele uyasukuma ukuba eze ngakho thina nina ngezinye izikhathi uma nifunda lapha ukhuluma ngokwangamagama ezwi yabo hayi ngokwamagama ethu bese kuthi ke ukuba bengazi ukuthi ubeza kusasa ebusuku bengiyofundisisa futhi ngimcela ukuba nginike umlezo uPaulusine futhi bengiyokwehlela lapha futhi ngiyusha imayele ngokufanayo nje yabo ngifuna ukuba ngibe ngenza nsuku zonke ebengiyobe ngikwenza uma efika futhi angiyazi enye indawo kunokubanjwa ngisendaweni yokugada tango niyabo endaweni yokugada ngakho silokhu siqhubeka aze yafike ngezinye izikhathi ngekathi sifunda nje futhi manje cophelelani ngempela futhi uma nifunda thelana amathepu niwalalele ngokusondela ngempela ngoba nizokuthola ethepini ngoba kade bebuye bewadlale lawo amathepu futhi akahle ngempela futhi acacile ngakho nizokuthola ngokucace kakhulu lapho manje wonke umuntu uthandana noKristu ngiyethemba kulobu busuku nawo wonke umuntu emthanda ngizimtshela ukuthini ngezinye izikhathi okudida abantu ukuthi omunye ongenayo futhi akangayithola ingxenye yokuqala enkonzo yabo bese beyangena ke bese bekuzwa uthasisela emuva ushaya emuva ukuthize bese ke bethatha lokho okushiwo futhi abayithola ngengxenye yokuqala manje ke konke kuyadida kubo yabo ke futhi bacabanga ukuthi into ethile yashiwo ngokwehlukile kodwa alinjalo ngakho uma unombuzo ongawuqondi ubhale nje siqeshini sephepha ubeke phakathi noma ngasiphi isikhathi phakathi kwamanje nangomgcibelo busuku futhi ngizozama ngesonto kuseni uma kudida kancane uthi awu angazi nje ukuthi ngabe bekuchaza ukuthini lokhu lapha angikutholanga niyazi ukuthi ngikonde ukuthini khona ke ngizozama ukukuphendulela wona ngesonto kuseni inkosi ithanda
now tonight we're going to read
manje kulobusuku sizofunda kulelizwe lidala libusisiweyo futhi esahlukweni sezithupa futhi siqala kulobusuku ngoPaulo sithathu nalelo yivesi lesihlanu yivesi lesihlanu nelesithupa futhi kusasa ebusuku sivala abagibeli abane ihashe limhlophe nehashe libomvu ihashe limnyama nehashe limpofu futhi ngifuna ukusho lokhu ukuthi njalo ngisho kuze kube yilokhu busa ngivuka kusesekuseni ngempela bese ngiya emkhulekweni ngaphambi kokuba izinto zishukume futhi nje ngiqhubeke nokukhuleka usuku lonke kodwa kulokhu busa kusesekuseni umoya ongcwele ufike lapho ebengikhona futhi nje ngicacise njenganoma yini ngibone lolu olunye uPaul uvuleka ngemanje impela nje manje yena uyangizwa ngiyazi futhi ngingobongayo kakhulu manje nizokhumbula nje ukuthi kunento eyenzekayo leyo ngithemba ukuthi niyayibamba niyabo ukuthi kunento eyenzekayo ngifuna nje ukuhlola leli bandla kanye futhi ngibone ukuthi ngabe kukhona yini empeleni ababengakucosha ngaphambi kokuba empeleni kwenzeke manje khumbulani ukuthi nginitshela ukuthi yini futhi manje inkosi isisize manje evesilihlani kuthe selivula uPaulu wesithathu ngezwe isidalwa sesithathu sithi woza ubone ngaze ngibona futhi ibheka nanto ihasha elimnyama nohlezi phezukwalo ephethe silinganiso ngesandla sakhe ngase ngizwe kungathi yizwi lezidalwa ezine lithi imbenge kakolweni ngodenariyo nezimbenge ezintathu zebhali ngodenariyo kodwa amafutha newayini ungakoni manje ake sikwendlalele lokhu kancanyana nje nasezimpawini esedlule kuzo ngoba njengaseminyakeni yebandla nje ngani sizama ukunikeza isendlalelo ukuthi ubunuthi yacangale nize nikwazi ileyo ndlela eminyaka empeleni ezembhalweni olunye luthi yaca olunye phezu kolunye kanjalo nje njengokukhwela ilada nokukhwela isitebhiso njalo esinye lela kwesinye futhi sibuya kanjalo lapho wenyuka ngesitepiso futhi manje lolu izimpawu incwadi yokuhlengwa inamathiselwe ngophawu wonke umuntu yakuqonda lokho na nalencwadi inamathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa incwadi inamathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa nebo futhi manje ekhumbulani njengoba sinidwebele khona esithombe futhi sakuthatha kuJeremia nakho konke manje bona ngenkathi babekade babebhala kanje esiqeshini sosombhalo noma iphepha njalo noma hayi iphepha kodwa kwakuyisikhumba esishukiwe bese beligoqa kanje manje lokho bese ukuthi ke ukugcina kwalo kushiywe kanjalo lokho kukhombisa ukuthi yini elapho bese kuthi olandela ayo athathe uhlobo olufanayo lwesibo ugoqwa ngendlela efanayo ugoqwe kanjalo bese kuthi ke ekugcineni lapha udatshulwa kanjalo bese kushiwa omunye awu leyo kwakuyincwadi enamathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa manje asizange sibe nezincwadi ezinjengale kuze kwaba kamuva izincwadi kudala zaziyimibhalo egoqwayo zazigoqwa bese kuthi-ke uma befuna indaba kumbe noma yini njengokuthi uma ibhayibheli igoqiwe ufunde incwadi ka-Isaya wawuphenya phansi lapha ku-Isaya bese ulisombulula kanjalo bese ulifunda nalena incwadi yokuhlengwa inamathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa futhi manje sithole ukuthi iwundlu liyaphuma lithatha incwadi esandleni sakho ehlezi esihlalweni sobukhosi bese lephula izimpawu bese liqaqa bese liqaqa lolo liqaqa izimpawu kubantu nezidalwa ezine zihlezi lapho esizibuka eminyakeni yebandla izidalwa ezine ezifanayo niyazibona kuwo wonke umbhalo futhi yiso esenza kumenyezelwa kwalezi zimpawu zephulwa manje futhi siyabona ukuthi incwadi yokuhlengwa saseke sibuyele emuva sase sithola umhlengi oyisihlobo somndeni sase simxosha ukubona ukuthi wawuyini umsebenzi wakhe futhi manje yonke leminyaka uKristu ubenza umsebenzi womhlengi oyisihlobo somndeni manje wonke lowo okuqondayo lokho thana amen kade enza umsebenzi womhlengi oyisihlobo somndeni kodwa kuyofika isikhathi lapho umsebenzi wokuhlenga uyobe usuphelile futhi nxa umsebenzi wokuhlenga usuphelile kona-ke uyasuka esihlalweni sobukhosi sikankulunkulu lapho ehlezi esihlalweni khona manje kodwa leso kawusiso isihlalo sakhe sobukhosi unqobayo uyohlala nami esihlalweni sami sobukhosi njengoba nginqobile futhi ngihlezi esihlalweni sobukhosi kababa wami leso kusizo isihlalo sakhe sobukhosi leso esikamoya uNkulunkulu uKristu iwundlu asisiso esalo lingelingenwe nguNkulunkulu niyabo okunguNkulunkulu ofanayo enziwe wangena emzimbeni womuntu manje lisuka esihlalweni uqala ukumenyezelwa kwaphuma ngokuba ubani namandla okuza futhi ari futhi athathe lencwadi yokuhlengwa na yabo yalo lonke icebo lokuhlengwa kusukela ku-Adamu konke lokho u-Adamu alahlekelwa yikho kwakungekho lutho olwalulahlekile kwaze kwaba ngu-Adamu futhi emva kuka-Adamu konke kwalahleka emhlabeni naye yonke into kokudaliweyo komhlaba lahleka Nayo yonke into yawa no Adamu wawele igebe ukuthi kungabikho muntu owayengabuyele muva kungekho ndlela nhlobo umuntu ngenkathi ona washiya indlela yakhe akashiyanga ndlela yokuba buye qobo lwakhe kwase kuthi ke ngenkathi lo mbuzo obuzwa uJohane umambuli umprofeti uJohane wayesembonweni futhi wakubona futhi kwakungekho muntu ezulwini kungekho muntu emhlabeni kungekho muntu phansi komhlaba noma namuntu owayefanele ngisho nokuyibuka incwadi nebo manje cabangani njengalokho Bese ke iwundlu liza ngaphambili bese lithatha incwadi manje uJohane wacela ukuba angabe esakhala wathi bheke ingonyama kaJude enqobile futhi lingayithatha incwadi futhi liyifunde ngakho waphenduka ukuba abuke ingonyama futhi wabone iwundlu ilunga elidala labiza lathi ingonyama enqobile kodwa ngenkathi efika futhi wabuka kwakuyiwundlu livela esihlalweni sobukhozi manje wayengakazi akuqaphele lokho ngaphambili ngani na lalikade lisemuva lapho ekwenzeni kwalo msebenzi walo wokulamulela ngokuba lalophela abantu limela abantu kuze kube ngumphefumulo ogcina owabekwe encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe ungene Kuba nje nabaningi kangaka babo lapho futhi yilokho kuphela abanye abayi kufuna ngisho nokungena abanazifiso sokungena futhi ngakho manje ke uma sekungena lo mphefumulo ogcina khona ke izikhathi zokuhlengwa sesiphelile bese ke iwundlu liyaphuma ukuba lifune amalungelo alo kuloko elikuhlengile nalokho yikho konke kudaliweyo umhlaba nayo yonke into ingeyalo niyabo likuhlengile ngegazi lalo uqobo Futhi inkathi liphuma ukuba lithathele incwadi ukuba livule ngani he babe uJohane akabange sakhala futhi wabuka naleli wundlu laliyiwundlu elihlatshiweyo laze livele libulewe kodwa laze liphila futhi Uthi manje sithole ukuthi iwundlu elihlatshiwe liyiwundlu elinegazi lopha ndawo zonke kanti lihlatshiwe emva kokuba lihlatshiwe lase livukile futhi lalihleze sihlaleni sobukhozi asithi emuva emva kwesihlalo sobukhozi kanje limela yonke leyo miphefumulo eyayizokuza kwase kuthi ke lapho ugcine usulapha futhi waphelelizwa uNkulunkulu esalokhu eyiphethe incwadi yokuhlengwa nabo Manje wenza nje umsebenzi sihlobo somndeni manje njengoBoazi wedla noRuth wayehlezi nje lapho elindile kwaze kwathi uBoazi ngiqonde uBoazi wenze iri isihlobo somndeni umsebenzi okuhlenga Niya ngikumbula ngishumela ngaloko esikhathini esingezinto zedlule uRuth ekhothoza futhi uRuth noma yini ayenzayo futhi kwehle njalo nento yokugcina okwakuyiyo uRuth elindile niyakhumbula ukuthi ngakufanisa kanjani lokho ebandleni na ngenkathi uBoazi wehlela ukuyokwenza umsebenzi wokuhlenga kwesihlobo somndeni wakwenza wakahlela isicathulo sakhe wasikhipha wayesenza ubufakazi wayesehlela ngawuNaomi futhi ukudabula lapho wathola uRuth manje ngakho uRuth wayilindile nje ngoba wayesevele esebenze ngokuzikhandla wayeze zonke lezi ezinye izinto kodwa wayilindile manje kwase kuthi ke ngenkathi ibandla lilindile liphumule abaningi babo iningi labo lisothile nomhlaba ngenkathi lisenza umsebenzi walo wokuhlenga kwesihlobo somndeni Manje izwe lisalokhu liya ngokuba libi kakhulu nezono siyanqwabelana nokugula nenkathazo nokufa nosizi abesilisa abangamesabi uNkulunkulu nabesifazane abangamesabi uNkulunkulu bafela phansi ngo umhlavuza ubadla ubaqede nayo yonke into bebe bengeke bakufanele ukukholwa kwenele ukuba bafinyelele phandle lapho futhi bakubambe manje qaphelani kodwa manje ke emva kokuba kwasekwedlula konke emva kokwalo ukumidiye ukumela kwalo kwasekwenziwe liyaphuma lithatha incwadi esandleni sakhe kwasekuthi ke uJohane naye yonke into ezulwini futhi iqala imiphefumulo ephansi uyalitshare iqala udazuluka siyakuthola lokho phawini lwesithupha futhi nokuthi yathokoza kanjani futhi yawa phansi amalunga amadala ayesethulule imikhuleko yabangcwele nemiphefumulo ephansi uyalitshare yamemeza ufanele wena ngoba usihlengele kuNkulunkulu futhi sibuyele emhlabeni ukuba siphile njengamakhosi nabapristi wo kwakukhona okukhulu futhi uJohane wathi wonke umuntu ezulwini yonke into ephansi omhlaba nayo yonke into yamuzwe edumisa uNkulunkulu ngakho Johane ufanele ukuthi wafumane igama lakhe lilapho neyazi sonke leso sikhathi. Wayesethi ke lifanele ukuthatha incwadi yokuhlengwa manje ayisesiyona eyomahluleli isingeyomhlengi futhi seliwenzile umsebenzi wokuhlengwa manje lizokhombisa ibandla likwenzile amen yabo manje nje lithatha kodwa incwadi ivaliwe akekho wayazi inhlobo bayazi ukuthi yayiyincwadi yokuhlengwa kuyo lapho kodwa izokwembulwa ngezinsuku zokugcina ngokwesambulo seshumi ingelosi yesikhombisa izonikeza umlayezo walokho ngoba kwasho ukuthi ngesikhathi sokubetha kwecilongo lonyaka webandla wesikhombisa ingelosi yesikhombisa lapho ibetha icilongo zonke izimfihlakalo zikaNkulunkulu ziyakube zifeziwe nya ngokubetha kwayo icilongo manje ke emva kokuba seyembuliwe ingelosi yehle ivele ezulwini okwakunguKristu manje khumbulani le ngelosi isemhlabeni sithunywa Nakho kwehlo uKristu nimbone sahlukwenze shumi sesambulo ubeka unyawo lulodwa ezweni nolunye olwandle uthingo lenkosikazi luphezu kwekhanda lakhe amehlo anjenge nezinyawo zinjengomlilo kanjalo njalo uphakamisa isandla sakhe futhi ufunga yena ophilayo kuze kube phakade naphakade ezihlalweni zobukhosi ukuthi akusayi kubakho isikhathi Futhi ngenkathi ethatha lesi sifungo imidumo esikhombisa izwakalisa amazwi ayo nombhali yokungukuthi ngenkathi uJohane ephakanyizwa wayefanele alobe lokho akubonayo wayeseqala kuloba phansi yathi ungakulobi lokho Muyi-an yathi unamathisela ngophawu yini ephakathi na namathisela ngophawu ungakusho niyabo kuzokwembulwa kodwa akulotshiwe ngisho nasezwini bese kuthi ke ngenkathi liqala ukuvula izimpawu siyathola zonke zazidida niyabo ngenkathi livula uphawu lokuqala wacabanga manje lapha luzothi futhi kuzothi usibanibani uzothatha isihlalo sobukhosi nothize enze lokhu nalo uzokwenza lokho kodwa ngenkathi kwenzeka nango wahamba ihashe limhlophe egibele nomgibeli kulo awu wayenomtsalo esandleni sakhe futhi wanikwa umqhele emva kwesikhashana washo yiloko kuphela neundlu lafulathela futhi lase lidonsa olunye uphawu futhi nakho kwaphuma elimnyama umgibeli wehashe libovu futhi wanikwa inkemba futhi wayezokulwa futhi anikwe amandla amakhulu futhi asuse ukuthula emhlabeni futhi babulalane lolo kwakuluhlobo lwe kuselokhu kuyinto eyimfihlakalo kwakungesiyo na ngenkathi liluvula nge bese kwe kuyaqhubeka lase lithi ngosuku nje ngaphambi kwale midumo isikhombisa zonke izimfihlakalo lapha ziyembulwa manje bukani siyathola ke njengoba kade sitadisha ukuthi kusukela phansi eminyakeni sibe nabaguquli hayi abaprofeti abaguquli futhi isikhulu Njanga singe ziphethe owaso uqobo umsebenzi waso uqobo njengomuntu nje ophendula utelefoni akasuye ngempela uzogezi angahle enze umsebenzana kuwo futhi njengokuthi uma umuntu enguso layini awu impela umuntu ungumumbi wemigodi yezixobo futhi engakaze awenze umsebenzi olayini ungcona qhele kulayini kodwa angahle enze umsebenzi wokuphesha noma ukuthize kodwa nxa into engempela izokwembulwa ngosuku lokugcina yengxenye ugcine ibandla yingenkathi lapho uNkulunkulu ethe wayezosithumelela ngokwemibhalo futhi sikuhlolisise sakuhlolisisa ukuthi wabikezela ukuthi umoya ka-Elija wawuzobuya ukomunye umuntu. Manje ngicabanga ukuthi lokho kwenziwe kwacaca kahle nje. Futhi zibheke lokho ukuba kwenzeke ndawo ndawo umuntu ogcotshiwe ngezinsuku zokugcina ukuba sukume. Manje niyozwa inqwaba yezinhlanya nayo yonke enye into, kodwa lokho nje kuzama ukudevele zama ukususa kowangempela uma efika lapha nebo, kodwa kuyokhonja ngokufaneleyo. Niyazi ukuthi u-Elija wayeyini, futhi kubhekiziseni lokho, futhi nini nizokwazi bese kuthi-ke ngenkathi manje abakhethwa bazokwazi. Hhayi abanga impela bayekukwenza bayekugeje ngamamayela isigidi njenge sedlule kukho konke lokho, futhi sakhombisa ukuthi bamgeje kanjani uJohane, ukuthi bamgeje kanjani u-Elija, ukuthi bamgeje kanjani uJesu, ukuthi babageja kanjani indlela yonke, futhi bayokwenza into efanayo ngoba iBhayibheli lathi babezokwenza. Niyabo, ngakho manje-ke ngaleso sikhathi kuyo kuyobeka kakhulu, kuyobalula kakhulu lokho okuyokwenza abantu bawe kukho kulula kakhulu kubo. Siyathola futhi njalo ngenkathi abantu bethola ukuba smart futhi babe ngabafundisiwe futhi bazi yonke inqwaba, khona-ke bavele nje lolo nje uhlobo olugejayo. Niyazi, niyabo, uJesu akazange athathe labo uhlobo lwabantu lube babe ngabafundi bakhe. Wathatha abantu abangafundile, amadoda angamadobi, futhi akukho muntu owayexhumene namabandla abo nezinto. Wavele wathola nje amadoda ajwayelekile, abathelisi, nabalimi, nabadobi, kanjalo njalo, ukuba benze umsebenzi wakhe. Niyabo, izizathu ba bayazi ukuthi abayilutho, khona-ke angenza utho ngabo. Niyabo, inqobo nje uma beqhubeka wazi ukuthi abayilutho, khona-ke uNkulunkulu angasebenza. Kodwa nxa bethole ukucabanga ukuthi kukhona utho abalwaziyo, khona-ke awazi lutho obufanele ulwazi, kusho iBhayibheli. Futhi ngakho khona-ke siyakuthola lokho, futhi manje siyathola-ke ukuthi lezi zimfihlakalo zifanele zembulwe, nokuthi kungani lawa amanye amadoda uWesley, uLuther, nalabo baguqulo abakhulu abakhipha kulungisiswa kungcweliswa unyaka kwePentecost nombhabhathizo kamoya ongcwele nezinto, abayibambanga ngani le milayezo na? Abayitholanga ngani na? Ngoba babengabaguquli. Niyabo, njenganje uthathe ngakwelinye icala, kwakunabantu abangenayo owaye namandla njengamakhosi, kodwa kwakungesiwo amakhosi. Niyabo, ufanele uniqaphele uhlelo lwamagama asetshenziswa endabeni yeBhayibheli yanoma yini. Uyabo, manje bhekisisane, kodwa lokhu isizathu sokuthi zonke iziphetho ezidukayo zengxenye eyimfihlakalo mayelana nokulungisiswa, ingxenye eyimfihlakalo yokungcweliswa, ingxenye eyimfihlakalo yombhaphathizo kamoya ongcwele. Futhi ngani hlobo luni olwa? Ngabe u-Eva wadla i-apula, noma ngabe wadla i-pomegranate, noma okuthize na? Niyabo, ngabe kwakuyini inzalo yenyoka enobuqili na? Noma umbhaphathize egameni likayise indodana umoya ongcwele, noma igama lenkosi uJesu, kunjalo na? Futhi amakhulu alezo zinto zishiywe zilenga. Niyabo, bese kuthi-ke ngehora lokugcina lo mfo uzovela futhi embule into. Niyabo, aphakamise imibhalo, mhlawumbe kuyokhonjwa, bukani. Yebo mnumzane, futhi manje akuyi kuba ngenkulu, into enkulu manje kubukeka sengathi lapha eBhayibhelini bekungaba yinto enkulu. Kwakukukhulu kakhulu kangakanani ngenkathi uJohane wayefanele ukuza ehlele lapho beze bhabhathiza? Cabangani nje manje abaprofethi emuva, kusukela le muva u-Isaya, uMalakhi nabo bonke abakhuluma ngaye ukuthi wayezofika nini. Futhi ngenkathi efika yedwa nje emdala, umfo ongafundile, nobuhanqa bonke ubuso bakhe, nezinwele eziphume njengomswenya oneziboya ezisongene, nesiqephu esidala esikhulu sesikhumba sevu enqwambe ngaso engenamfundo nhlobo, engakaze aye esikoleni usuku empilweni yakhe ngokwazi kwethu. Niyabo, ngueza evele hlane engemukeleki ngishoni nakakhulu epulpiti futhi wamaphandle lapho emfuleni waseJordani futhi waqala ukubiza abantu ukuba baphenduke wawungathini nje ngabe lasho ukuthi yonke into iyoba nkulu kakhulu ngalolo suku kuze kuthi ngisho nezindawo eziphakeme ziyakwenziwa zibe phansi nazo zonke izindawo eziphansi ziyakuphakanyizwa yebo umnumzane futhi zonke izindawo ezimigoxigoxi ziyakwenziwa ithafa ngani sengathi ngiyabona ngibabona phandle lapho becabanga ukuthi uJohane wayezophuma noma lo mandulelo omkhulu kaKristu futhi nje athathe lonke kwadule futhi alwenze lulezeke bese ekufaka utshani futhi niyabo obona sengathi ngiyabona babe kulungise konke mayelana njengoba benakho namhlanje kodwa kwakuthobe kakhulu ngisho labapostoli bakugeje bathi awu ushelona umbhalo uma iwenyukela lapho ukuba unikelwe manje na ushelona umbhalo ukuthi uEliyaza umele ukufika kuqala na wathi usevele ufikile futhi anikwazanga futhi indoda neyomuntu bayokwenza into efanayo Kodwa Johane wathi wenza khona nje okwakuthandeka kuba akwenze futhi benze kuye khona impela nje ababefanele ukukwenza futhi wathi kanjalo indodana yomuntu ngayihlupheka ngani kwakungekho ngigegelo yedwa kwabathathu wasesonke isizwe samaJuda owake wazi ukuthi uJesu Kristu wayesemhlabeni akuzange bangahle kuba bezwa ngohlakela uthile zansi ngabo ndawo kodwa Abakunekanga beqhubeka nje weza kwabakhe uqobo nabakhe uqobo abamemukelanga manje lapha ngikholwa ukuthi ngisho manje akushongo ukuthi wayezofika ngokufihlakele kodwa ufitho liyofba imfihlo ngakho uma lokho kwakuyimfihlo kakhulu nxa ifika liyoba ngolungaziwayo kakhulu kangakanani ufitho niyabo Abaye kulwazi emva kwesikashana bayothi awu bengicabanga ukuthi sasifanele ukuba nohlitho nakho konke lokhu kwehlulelwa phezu komhlaba na uyothi sekuvele kwenzekile futhi anikwazanga niyabo uyoba njalo njengesela nje ebusuku njengengencwadi engayifunda ngesinye isikhathi kubizwa ngokuthi lokho na uRomeo noJuliet ngaba yilokho okwakuyilokho noma ukuthi izena udedela unelada liphezulu eceleni kwendlu ngandlela thize ngifo sekukudala futhi kufika wathola eyakhe ukumkhipha ngesikhathi sasebusuku manje yileyo ndlela okuyo okuyokwenzeka ngayo futhi kuyobe kungasekho akusiko ukuthi bayo sizike jana sezingelozi nezipeyiti ezithile bese zimba amathuna babe lathi siyokuqula ngaphambi ngisho kokucwayizisa izo lakho ukuphazima nje uyobe sewedlule lokho kusheshe uthi nje ukhona nyamalele awu sengathi ngiyabona ukuba besingahlola umhlaba wonke namhlanje bekunabantu abangamakhulu amahlana abanyamalalayo emhlabeni usuku ngalunye yabo abazi lutho ngabo bayakhupuka nje benyamalala Awa bazi kuba baningi kakhulu abangena kulolu hlwitho manje angifuni ukulesabiza futhi angicabangi ukuthi uyobanga leyo ndlela kodwa ngifuna ukukutshela nje ukuthi wathini futhi uyakwazi qobo lwakho njengoba kwenzeke emihleni kaNowa eyasindizwa ngawo imiphefumulo ezishiyagalombili ngamanzi imiphefumulo ezishiyagalombili ephuma ezweni isindiswe ngamanzi awu wena uthi oh hey asikho isidingo sami sokuba ngizame lokho kukhombisa ukuthi awunalo uhlobo lokukhona oludingayo uma nje kuzoba khona khona oyedwa lo kuzoba yimi amen ngoba ngiyakhola niyabo yileyo ndlela ufuna ukukholwa ngayo yabo kube yimi impela ngifuna ukuphila ngokuzandela kakhulu kuye ukuthi ngiyazi ukuthi uzongithatha nxa esefika ngiyakukhona kunjalo ngakho uma kukhona uma wonke omunye umuntu elugeja ngizoba lapho ngomsa wakhe isizathu wangethembisa lokho futhi ngiyazi ukuthi ngiyoba lapho ngoba angeqambe amanga futhi ngiyazi umphefumulo wami nempilo kuyafakaza futhi ngizama ukuphila nsuku zonke kube sengathi nje ubeza ngakho ngingi ukuthi ngizoba yilowo ileyo ndlela ofuna ukuzwa ngayo. Uma bezoba yisishiyagalombili ngizoba ngomunye waleso sishiyagalombili, bezoba ngamakhulu amahlanu ngizoba ngomunye walawo makhulu amahlanu. Angazi ngomunye umfo kodwa ngifuna ukuba ngomunye walawo makhulu amahlanu. Niyabo, ileyo ndlela ofuna ukukhumbula ngayo, yabo. Uthi uma ungakukhumbuli kanjalo kukhona kungalungile ngokukhola kwakho, yabo. Uqinisekile ukuthi ngabe usindisiwe namanje ke uyakuqagela nje ungakwenzi lokho. Kulungile, asizi kungena kulolu phawu, sizongena na. Kulungile, ngifuna ubusuku ngabunye. Angazi noma ninendaba yini uma ngidla isikhathi senu besingaphuma ngaphambidlanyana kwesikhathi. Akukho kakhulu ekwembulweni kwalezi zalezi zimpawu. Kumbulani, ivesi elilodwa ngempela lokuqala lisho ukumenyezelwa kwalo ivesi lesibili. Nje impela zonke izihlaziyi kanjalo njalo ukufunda kwalo noma ukufunda ngemicabango yabo futhi ngine futhi bengihlala njalo ngikholwa njengoba cishe bonke ababo ekholwa ukuthi umgibeli wehashi wokuqala wayeyibandla lasekuqaleni kodwa ngenkathi umoya ongcwele kwembula wakuphambela uqobo nalokho futhi ngakho-ke konke okukwenzayo kuyakhombisa nje ukuthi kuyini. Manje ke ngizama manje kimi lokhu kungcwele kakhulu ingaleso sizathu ngiqoka ukuphendula le mibuzo futhi asikuthole wonke umuntu azi ngokuqondile nasemathepini futhi ukuthi bazoqonda manje nabo. Ngizamile ukukhuluma esikhashana ebusuku ngokwendlalela ukuthola abantu ukugijimela phakathi nokufuqela phakathi futhi yanifanele nikwenze lokho nebo kodwa nxa kwenza izidalo ezingabantu futhi kuyashisa phakathi lapha futhi niyashoba kodwa nibe kahle kabi okwedlula konke ngibone abantu bekwenza eThabenakele kube yilomhlangano nokuhlala nithule nomama bethatha izingane zabo beziyise ekamelweni lezingane uma ziqala ukukhala yonke into ibikahle kabi. Kodwa ngizama ukukwendlalela ngize nje ngizwe ugcobo lukamoya lukimi ukuba ngisho lamazwi ukuba ngisho okwembulwe kimi bese kuthi ke uma nginakho ndawo ngenza lokho. Uma ngenze iphutha lapha impela lapha phambi kwabo bonke abantu uzongiqondisela khona. Ngiyakufuna ngikufuna kube kahle. Asikho sidingo sokuthatha nje lokho okucabangelayo kunento edize yiyo futhi sifuna leyo. Sifuna uNkulunkulu ukuba asinike okuyikho.
So now
ngako manje sithathelo laba bagibeli lapho bekhuphuka ihashi lokuqala manje futhi siyaqonda ukuthi lowo kwakungumphiki Kristu owaphumayo. Bese siyathola-ke izolo ebusuku ukuthi umfo ofanayo owaphuma njengomphiki Kristu njengehashi elimhlophe simthole enenkemba izolo ebusuku egibele futhi ebulala abantu. Manje njalo kunokwemvelo nokomoya futhi ngenxa yebandla ngifuna ukufanekisa ngaphambi nje kokuba singene kuvulweni kwalolu phawu kungukuthi anginika khona ngifanele ngikubhale phansi lapha nginemibhalo eminingana lapha amakhasi ayizikhombisa noma ayizishiyagalombili akho futhi njengoba ngikhomba kukho qaphelani ngifuna ukunikeza umfanekiso webandla futhi ngikwenze kucace kakhulu ngangokuthi niyobophezeleka ukuthi nikubone. Manje kwakunomlobokazi wemvelo ensimini yase-Edeni. Niyakhumbula izolo ebusuku na? Lo mlobokazi wemvelo wayeyisithandwa sika-Adamu engakabi ngumkakhe ngoba wayengakamazi njengomfazi. NjengoMariya nje wayengumkaJosefa kodwa wayengakaze amazi, wafunyanwa ekhulelwe, niyabo? Manje ngaphambi kokuba u-Adamu amazi umkakhe wayesengumlobokazi nje kuye, kulungile. Futhi sithola ukuthi uNkulunkulu yena wawa ensimini yase-Edeni ngoba wehluleka ukubambelela ezwini likaNkulunkulu. Manje wayazi ukuthi uSathane wayezodedelwa abe phakathi kwabo, ngakho wabanika indawo yokuhlala ngemuva abaqinise. Awu, lapho ubani owayengahle azi noma yiphi indawo engcono yokuqinizwa kunoNkulunkulu uma ezama ukunakekela abantwana bakhe uqobo na? Ukuba bengifuna ukunakekela uJoseph wami omncane, awu, mfowethu, yonke into, futhi ngibe bengazi ukuthi impilo yakhe ibithembele kukho ngani, bengizo, futhi bengikwazi ukukwenza, awu, uma ukhonkolo ngamafidi angamashumi amane, ufakwe ama-ring force, ubungaba yinto ebingakwenza, lokho yi, bengingawenza ube ngamafidi angamashumi esishiyagalolunye, ukuba ngiqiniseke lokho. Futhi uma ngikacabanga ngalokho umfana wami omncane, kungukuthi uma kuphila kwakho kufayo bekulahlekile. Ngikholwa ukuthi umntwana ubeyosindiswa kakhulu kangakanani kuNkulunkulu kumntanakhe obeyelahleka phakade. Vanela mbeke emva kwani na? Wambeke emva kwezi lakho uqobo. Inqobo nje uma ukulelozwi uphephile. Uma nihlala kimi namazwi ami ekini khona ke celane nikuthandayo. Ilokho ke izwi. Ngakho uEva watshela ukuthi azishayelwe umoya enzimini futhi wagijimela enyokeni. Uhlobo lomfo phucukile kakhulu futhi uqala manje wayengakolunye uhlangothi. UNkulunkulu uphila ahlale asebenze ekuzehliseni lutho neze ngenye indlela nebo. Manje elincane inenekazi elizithobile lihamba ngalabo noSathane uyenyuka njengohlakaniphile onekhono. Uhlobo lomfo phucukile futhi wayefuna ukumthengisela uhlelo. Inqobo nje akunendaba ukuthi uSathane wayezungeze kangakanani. Inqobo nje uma wayehlale emva kwalelizwi wayekahle. Yabona ngakho uSathane makenze afune ukukwenza. Wena nje hlala nezwi ungenzi nokuncu ukwehluka. Uma ethi ngani uyakula ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe, awu uzofa uyongivuza futhi wakwethembisa. Niyabo hlala nje emva kwezwi yilokho kuphela. UKristu wahlehlela emuva ezwini qobo lwakhe kulotshiwe. Niyabo manje hlala emva kwezwi. Kodwa weva uqala ukuthi ukwehlisa kodwa akazange akwehlise konke. Wehlisa kuphela umusho omncane wodwa futhi yilokho uSathane efuna kwenze. Wamsusa emva kwesithembiso sikaNkulunkulu ngokuzindla. Ungazami neze ukuzindla izwi likaNkulunkulu likholwe nje niyabo. Ngakho wasuka waphuma lapho futhi ngaphambi kokuba u-Adam ake aze afike kuye ukuba abe ngumfazi wayesevele oniwe nguSathane. Futhi niqaphelile na uKristu wenza into efanayo impela. Manje yakokuhlenga uNkulunkulu wayefanele abe lapho kuqala. Niqaphelile na uMaria ngaphambi kokuba eze kuJosepha umoya ongcwele waze uvele ufikile lapho. Amen. Niyabo uza lapho ke umhlengi. Manje qaphelani wesifazane wemvelo wawa noNkulunkulu wamenzela indlela yokuba ahlengwe. Nakuba wayewile wenza indlela. Manje lowo wakungumlobokazi wokuqala emhlabeni wawa ngaphambi kokuba umyeni wakhe naye bashade. Wawa ngokuzindlwa ngokuzindla esikhundleni sokuhlala nezwi. Wawa futhi wawele kufeni ukwehlukana kwaphakade. Naye wathatha umyeni wakhe nayo yonke enye into eyayisemhlabeni. Wawa manje kodwa uNkulunkulu egcwele siyawu wenza indlela yokuhlenga lowo sifazane. Futhi manje umethembisile emtshela ukuthi ngesinye isikhathi enkathini ezayo izwi leqiniso laliyoza kuye futhi izwi leqiniso liyokwaziswa kuye. Manje ukukhumbuleni lokho isizathu wethembisa uKristu ngowesifazane noKristu uyizwi. UJohane ongcwele wokuqala ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu nolizwi waba inyama. Niyabo futhi wakha nathi uNkulunkulu wakha nathi enyameni wayeyizwi. Ngaphambi kwezwi ngumcabango nomcabango uzofanele udalwe. Kulungile. Ngakho imicabango kaNkulunkulu iba ngokudaliweyo ngenkathi ukhulunywa ngezwi. Lokho kungenkathi ekwethula kuwe njengomcabango. Umcabango wakhe futhi wembulwa kuwe. Manje ke kusalokhu kungumcabango uze ukhulume. Inga lezo zizathu uMose waphuma ukuyokhuleka leyo nsika yomlilo imzungezile wayesethi hamba uphathe induku yakho ibheke ngasempumalanga bese uthi ubize izibawu akukho zibawu kodwa wahamba futhi waphathe induku lapho wayesethi makube khona izibawu kungekho zibawu unhlobo namanje wabuyela emuva kodwa amazwi umcabango kaNkulunkulu wazovela ukhulunyiwe yizwi manje lizokwenzeka Manje aniboni yini lapho uJesu asho khona na uma nithi kulentaba hayi uma kushiwo yimi kodwa nithi kulentaba ngqukuleka lento yokuqala ngicakele ngesikhathi sika Mose esidala isibawu esihlaza ziqala ukubuza futhi ihemba kwesikashana zase zingamapawondi amahlani iyadi ngalinge yabo zazingavelaphi na uNkulunkulu wazidala aniboni yini ukuthi kanjani uNkulunkulu angabhubhisa lelizwe kulokhu zungu ngengezimbuzane uma efuna awu benganqwabela izimbuzane zize ziyothi ngu enyangeni into yokuphela abengayeza nje ukuba athi makube khona izimbuzane ziyofika enyangeni lokho bekungaba lapho konke obekungaba kukho kungekho zithako noma lutho beziyo lokho ziqhubeka zikhula nje zikhula ziqhubeka zikhula yabo angeza lokho afuna ukukwenza uNkulunkulu umtali into kuphela yokuba yenziwe ngokukhulu uma nje kunjalo ungumtali manje uma nje sithola ukuqonda ukuthi mkhulu kangakanani niyabona wenza nje lokho afisa ukukwenza uhlala phezulu labo bese buka abantu nalabo abafundisayo abancane bephuma bedlakanipha futhi akekho uNkulunkulu nayo yonke into he ngani kunjengoba babenjalo nje ebhabhele futhi ebhabhele njalo manje siyaqaphela ukuthi uNkulunkulu watshela uEva ukuthi emva kwesikhathi eside kangaka izwi libuyela kuwe manje wawa kanjani na ngifuna iclass lami likusho wawa kukuphi na wawa kukuphi uEva na izwi kunjalo na izwi futhi uNkulunkulu wathi wayezokwenza indlela kumhlenga ngokumbuyisela ezwini futhi kulungile emva kwesikhathi eside kangaka izwi lalizokwenziwa laziwe kuye kulungile Izwi lalizofikela inhlasa yodwa bambani niqinise manje engikushoyo izwi lalizofikela inhlasa yodwa leyo kwakungeyokuhlengwa kulungile Kodwa kuze kube ngaleyo nkathi wayenezibambiso esasizo sebenza kuze kufike isikhathi sezwi elingeni lokuqala manje niyaqona ngokucacile na Yebo wamtshela ukuthi izwi lalizofika kuye futhi kodwa kuze kube yileso sikhathi umnikeza ibambiso kuze kufike leso sikhathi ngakho wamnika umnikelo ukuba wenze isibambiso salelo gazi Manje igazi lalingele lezinkunzi nezimvu nezimbuzi nezinto kodwa alithisusanga isono sakhe niyabo lasibekela kuphela isono sakhe alithisusanga nhlobo lasisibekela ngokuba kwakuyigazi lesilwane futhi egazini lesilwane ngokuphila kwesilwane kwakuyizibambiso kuze kutho kwangempela manje yembathani amabhanti enu elangempela igazi lomuntu njengoba ezidalwa ezingabantu beziyoba njalo zibe ngezingenwe emzimbeni uNkulunkulu ngaphandle kocansi intombi ukuzalwa intombi kwaveza lokho Manje izwi likaNkulunkulu isithembiso laba igazi futhi langena emzimbeni kumuntu kaJesu Kristu umsindisi igazi lezinkunzi nezimbuzi kanjalo njalo kodwa manje lindani labo uNkulunkulu wenze isithembiso ethi siyoba lapho uma lifika inzalo yakhe ifanele ichoboze ikhanda lenyoka Manje uma inzalo yakhe ifika njengoba ivele kwaDamu noma njengoba yayikade ivele enyokeni kanjalo njalo khona ke yayibe iloki inzalo enesono ingaleso sizathu uJohane akhala kwakungekho muntu ngoba akukho muntu wonke umuntu wayengaphesheya ngakolunye uhlangothi lomgodi igebe Kodwa kuzofika isikhathi lapho leligazi elizibambiso lesilwane liyoqedwa khona lapho langempela igazi lingene kumuntu selifikile uNkulunkulu wenziwe inyama negazi iBhayibheli lathi wenziwa uTimotheo oqala isithathu ishumi lesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni kunjalo ukuzala kwentombi kwakwenza lokhu Manje igazi lezivune lezimbuzi yasibekele isona kodwa lisisusanga ngokuba kwakuyigazi lesilwane kodwa kwakuzolunga lalizoba isibambiso futhi impela bathola thola ukusejwayela leso sibambiso futhi ngakho baqhubeka nje ngenkathi langempela yize litshenjisiwe libonakaliswa kuJesu Kristu wafakazisa ukuthi indodana yomdala omkhulu uNkulunkulu futhi wakwenzekiswa qobo lwakhe ngokuba yizwi likaNkulunkulu eliphilayo he wafakazisa ukuthi wayenguye wayekwazi ukukhuluma izinto zibe khona akukho zidala ezingumuntu noma lutho ezweni owayengenza lokho akukho nto emhlabeni engadala kodwa uNkulunkulu udeveli angedale ungumphenduwezeli walokho kudaliwe kodwa angedale izolo kuphela zingukulunga kuphendukezelwe niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini yini amangana ayiqinise liphendukezelwe niyabo yini ukuphinga na isenzo esingokomthetho esilungile esiphendukezelwe yonke into esonweni isono siyiqiniso nje eliphendukezelwe manje wayengeka kadala kodwa ngenkathi uKristu efika wafakazisa ukuthi wayengumdali bakunegazi lalikade lithenjisiwe manje uma ufuna ukufunda lokho angipheke nje umzuzu sizothatha isikhathi kaloku empeleni kulobusuku kungenza ngibe novalo ngicabanga ukuthi wonke umuntu ufuna kuya ekhaya niyazi futhi ngakho ku manje azithole izenzo zesibili ngiyabonga futhi nje sizo izenzo zesibili futhi sizothola ukuthi ngabe lokhu kuqinisile noma cha noma ngabe wafakaziswa ukuthi wayengunkulunkulu kulungile tholani izenzo zesibili manje asifike lapha evesini lamashumi amabili nambili uPetro ekhuluma usuku lwePentecoste madoda akwaIsrayeli izwanini lawa mazwi uJesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngemisebenzi yamandla ngezimangaliso nesibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu njengalokhu nina yo alnazi nina uqobo lwenu indoda eyafakazelwa ukuthi kwakuyuNkulunkulu phakathi kwenu ngaze impela izinto azenzile wafakazisa ukuthi wayenguye nangu Petro emkhandlwini waseSanhedrin ebatshela uNikodemu wayazi into efanayo wathi Rabbi sonke siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba ngeke umuntu obengenze lezi zinto ngaphandle uma evela kuNkulunkulu nebo Babekwazi kodwa ngani na manje ebhizisani manje uEva wethenjiswa lokhu kodwa ngenkathi lo mlobokazi uyehla futhi wala ngenkathi izwi langempela lifika kuye ngakho isifazane wala kuqonda umlobokazi ongumHeberu Ngoba wayengumlobakazi kaNkulunkulu wamlahle ngesahlukaniso unjalo na wayengumlobakazi kaNkulunkulu wena uthi awu babengagazi bashade kwamanje unjalo kodwa uJosepha walahle uMaria ngaphambi wayezomlahle uMaria ngaphambi kokuba bashade yabo wayemethembisile futhi ngenkathi efika neza lethembisa ufikele umtshado wamfumane zisonge ngezibambiso zakhe kabi kakhulu ngakuthi wayengena zithathi zithembiso soqobo esasenziwe izwi uKristu Hlawumba nikutholi manje ake ngibuyele kuke futhi ngifuna nikuthole lokhu niyabo wethenjiswa umlobokazi uEva ukuba ngumhlengi umhlengi wakhe wayezoba yizwi futhi ngenkathi izwi lifika lenziwe inyama walenqaba Wayekuzibambiso manje bambani lokho isibambiso wanikwa izibambiso ukuba qhubeke kuze kufike umhlengi futhi nqa kufika umhlengi wayefuna ukuqhubeka nezibambiso sakhe futhi wenqaba izwi leqiniso niyabo naloko kungumlobokazi omngumu heberu wenze njalo naye noko ever wesibili umlobokazi unina wabo bonke abaphilayo ngokomoya niyabo uever lichaza ukuthi unina wabo bonke lokho yi spirit konke okuphilayo uever unina wonke ophilayo manje futhi ngenkathi efika kulo mlobokazi kuMeberi wayengunina wonke wayiphila kodwa walenqaba weva wemvelo wawa e-Edeni ngokulalela ukuzindla kukaSathane ngokumelana nezwi likaNkulunkulu wawa kanjalo-ke kulungile mnumzane wawa ngoba wenza lokho spiritual Eve now that's the church Christ Uva kamoya manje lelo ibandla umlobakazi kaKristu wawa akhe iDeni kodwa eRoma niyabo emkhandlini waseNaysia ngenkathi enqaba lelo bandla lePentecostal lehlela iNaysia futhi elalela kuzindla kweRoma esikhundleni sokubambelela ezwini wawa naye yonke into ingeke eduze kwakhe yafa naye engakuye Manje njengoba nje uEva wemvelo wawa uEva kamoya wawa umlobokazi kaNkulunkulu wawa wawa ensimini umlobokazi kaKristu wawa eRoma Niyabocabelani ngokuzindlo kufanayo ngokumelana nezwi likaNkulunkulu walahlekelwa futhi ngamalungelo akhe eziqiniseko zobumsulo kuSathane kungukuthi sitholile kwephuleni kwalezi zimpawu ukuthi lowo kwakunguSathane futhi kuza lokhu kunguSathane lapho iBhayibheli lathi kwakuyizo impela isihlakalo sikaSathane Futhi njengoba uEva alahlekelwa amalungelo akhe akhe eziqiniseko zobumsulo futhi wanikeza uSathane ensimini yase-Edeni ibandla umlobokazi kaKristu wenza into efanayo eRoma ngenkathi belahlekelwa iBhayibheli ngemibhedesho yabo lezi zinto niyabona ukuthi kufanekisa kanjani na? Velo ambisa leyo mifanekizo nje ubophezelekile kuwo uphume kahle uma isandla sami sibukeka sifana ne uma ngingakaze ngizibone mina uqobo futhi ngibona isithunzi sami siza ngizokwazi nje ukuthi ngibukeka kanjani niyabo kodwa yileyo ndlela uma nifuna ukubona ukuthi yini ezayo bukani ukuthi bekunjani ngokuba zonke izinto ezindala zaziyizithunzi izinto ezizayo iBhayibheli lasho kulungile ngokuba walahlekelwa iziqiniseko zobumsulo bezwe izwi likaNkulunkulu ngenkathi ethengisa ngeBhayibheli wayesefaka umuntu lapho othi ibandla linamalungelo okuguqula noma yini abafuna kuyiguqula futhi bakwenzile Nomlobakazi kaKristu, umlobakazi wePentecoste, wathengiza ngesiqiniseko sakhe sobumsulo eNaysia njengoba nje uEva athengiza ngesiqiniseko sakhe sobumsulo kuSathane ensimini yaseEden. Impela kulungile. uNkulunkulu uthembisile lelibandla lePentecoste azi ukuthi lalizokwenza njengoba enza kuEva uNkulunkulu uthembisile ibandla lePentecoste niyakholwa ukuthi lathekise ngobuzibulo balo ngaphambi isiqiniseko salo sobumsulo ngenkathi lishiye lapho na niyakukholwa lokho na lona impela lenza phozithe ngani isivumo kholo esingasekelwe kuleli Bhayibheli na ngifuna umuntu mumbe ukuba thole ukuthi yini ebizwa ngesivumo kokholo zabapostoli noma ngisho igama elilodwa lasebhebhelini lezo izivumo kholo sekatolika hayi izivumo kholo zabapostoli fundani izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili lezo izivumo kholo zabapostoli uma enazo yani yabo manje ilokho ababe kusebenzisa ngazo sonke isikhathi empeleni ngakho uma niyabo ngakho bathengisa ngobuzibulo babo akusikho lokho kuphela amamethodist amabaptist iPresbyterian amaPentecostal onke amanye awo lenze into efanayo labumba ihlelo iRoma kwalenza lenze lokho labumba ihlelo naselifaka umuntu enhlokweni yalo namaMethodist amaBaptist amaPentecostal nawonke lenze into efanayo labeka iqembu lamadoda enhlokweni yalo akulendawo ukuthi uNkulunkulu uthini ba ufanele ukwenza ngendlela bathi kwenze ngayo Oh, wini na kulutho ezweni kodwa ubufebe bakamoya uhlobo lungalungile lowesifazane yebo mnumzane izivumo khona eziqamba amanga ezenziwe ngumuntu laseke libange ngathi lenza lokho manje ngizokufakazisa lokho laba isifebe kuNkulunkulu niyakhola ukuthi iBhayibheli liyakusho lokho na yebo mnumzane amadodakazi aso enze okufanayo Manje ezambulweni sashumi nesikhombisa uma nifuna ukumaka phansi uJohane wathathwa wafaka kumoya ngase ngibone isifebe sikhulu sihlezi phezu futhi sikuvulile izwe lobusuku futhi kwakukhona amaqhuma isikhombisa futhi khona impela esasikwenzile futhi sasinike izwe ukubhlobonga kwazo okungamanyala kunjalo na Na wonga makoza mhlaba pingile nazo ekhohlisa futhi eba futhi eqamba manga futhi ekhokhela ukuphenduka no nokuzinikela ngemithandazo eyizishiya kalolungi naye yonke enye into. Awu manje kumbulani zazinamadodakazi awu uma zazibe ngumzimba naphansi kwenqubo yenhlangano khona ke yonke inqubo ayilungile futhi uma u-Eva engamlalela uNkulunkulu waphosa yonke into ekufeni eyayiphansi kwakhe nalo lonke ibandla elihlelayo liphosa yonke into ekufeni phansi kwalo impela. Yonke into eseko lokho impela kuhambisana nezwi lapha fundani isambulo seshumi lesikhombisa nebhayibheli lasho ukuthi wayezosishisa ngomlilo labo bonke abantwana bazo nazo kunjalo lokho kusho ukuthi yonke inqubo yenhlangano iyosha nesifebe. Manje lokho kuzwakala kuyingcaca futhi ngiyazi nizozwa kukho futhi ngifuna nizwe kukho futhi kunjalo nokho iBhayibheli lasho njalo ngakho lokho kukwenza kube ngokuqinisileyo.
She became a whore. You can read Revelations the 17th chapter.
Woba isifebe ningakufunda esambulweni sahluka seshumi nesikhombisa yena wenzani na wafeba kumyeni wakhe uQobo awu wena uthi qabo lelo iBhayibheli izwi linguNkulunkulu futhi uma uthatha into eyodwa ubungathanda umkakho ecabule enye indoda ethize na uma engenzanga kwedlula lakho ubungeke uthande akwenze ubengafakazisa ukungabi nakwethembeka kwakhe. Oyozuza izwi lilodwa kulo noma eneze lilodwa kulo haleluya uKristu ufune mfazi wakhe emsula nezwi ileyo ndlela afanele abe yiyo. Isizathu lutho akuba nakukodwa kuncinyana noma ijikli eyodwa kumbe noma yini noma kuncane okuyodlula kulowo mthetho noma okuvela kuleyo ncwadi kuze kugcwaliseke konke. UJesu wathi kodlula kokubili amazulu nomhlaba kepha izwi lami alisoze ledlula. Ningabeki kumusha kwangaseze kulo ufune elimsulwe elingaxutshiwe nalutho akukho ngisho lokuqomisana ngingethanda umkami aqomisane nenye indoda ethize futhi uma uhamba ulalela kunoma yiluphi uhlobo lwezi zinto ngaleya kwalelo ulalela uqomisana nosathane. Amen. Akunenzi yini nizizwe nigcwala ukholo na uNkulunkulu nifuna nihlale ningaxutshwena lutho hlalani khona lapho nalelozi hlalani nalo ngqo. Kulungile uNkulunkulu wethembisa kuye njengoba enze ku-Eva insimini yase-Edeni kuno-Eva ukugcina lapha okungukuthi ibandla lePentecost ukuqala kwebandla ibandla qobolwalo lingunina wabo bonke abantu abaphilayo ngoba inqobo nje uma behamba bangene lapho kodwa niyabo ngenkathi befukule izono zakhe bafa naye. Nako kufika umfo omncane uthi ngifuna ukukhonza uNkulunkulu bathi awu nakho okwenzayo yehlela lapho bese uyaphenduka kulungile ngizokwenza uDumo uNkulunkulu yehlela lapho uphenduke manje woza sijoyine lapho nakho lapho okhona he niyabo lokho kwakuthole he kunjalo wafa nakho ngo niyabo niyabo lokho nje yilokho lencwadi kufundisayo niyabo hayo kushiwe yimi ngoba usho lapha kanjalo kulungile manje uNkulunkulu umethembisile njengoba enza ku-Eva watshela u-Eva ukuthi kwakuyofika isikhathi ukuthi izwi lalizobuyela kuye futhi manje niyakukhumbula lokho na alahleka kukho kwakuzobuyisela isizathu yinye kuphela into engabuyisela nalelo yizwi impela ngathi idule isiphamu uma ungashaya esikokosini thola ukuthi siphume kuphi ufanele ubuyele lapho bese uqala futhi niyabo futhi uma ubuyele muva uya eNaisiya labo uqala khona futhi niyabo buyele muva udede kulezo zinhlangano udede kulelo bandla kade sibone lezi zimpawu ngokuphelele nje bengihlala njalo ngimangala yonke impilo yami kungani ngangimelene kangaka nezinqubo zenhlangano hayi abantu qabo abantu bafana nami noma nawe nje kumbe nanoma ubani omunye kodwa leyo nqubo yamahlelo manje sengikubona khona lapha angikazi ngikwazi kwaze kwaba manje futhi kunjalo. uNkulunkulu wethembisa uEva kamoya ngokufanayo njengoba enza uEva wemvelo ukuthi futhi izwi lalizobuyiselwa kuye ngezinsuku zokugcina wayezobuyisela ebandleni ezwini lasekuqaleni futhi manje ebhekisisani ngempela ngifune niqiniseke manje uNkulunkulu wathembisa uEva ukuthi isikhathi sasizofika lapho izwi lalizobuyiselwa enzalweni yakhe lelizwi qobo lwalo liyoba yinzalo futhi ngenkathi bemnika izibambiso wabamba lezo zibambiso futhi ngenkathi izwi lifika kuye wenzani na angilifuni lalijobe kakhulu alibukeki kahle kuye lalingapholishekile ngokwenele isitabele oh hehe umfanjalo kungekho nosuku esikoleni awu bengingekho emukela lokho lowo kusuye uMesiya umfovumela abafo bamkhahlele ngaba nangaba kanjalo bese kuthi ke nikubize ngoMesiya wabayekela babeke indwangu ebusweni bakhe bese bemshaya ekhanda na futhi wazibiza ngomprofeti umprofeti wangempela ovukile na empeleni babengabazi abaprofeti uJesu washo njalo wathi ukuba benibazi abaprofeti beniya kungazi kunjalo manje ecaphelani kodwa ngenkathi izwi lifika kuyo indlela ngayo impela nje indlela uNkulunkulu athi lalizofika ngayo walithatha ngenye indlela ethize ngikhuluma ngomlobokazi umlobokazi ongumJuda umlobokazi ongumHebheru lowo kwakungu-Eva okokuqala nje kwase kuthi ke ngenkathi liphumela lapha wayengalifuni wayefuna ukuhlala nezibambiso zakhe manje uNkulunkulu wethembisa u-Eva kamoya ePentecosti wakusho ngisho nangaphambi ukuba kwenzeke iminyaka engamakhulu amane ngaphambi kokuba ibandla lize liwe ukuthi babezokuwa futhi babezokwenza abakwenzile kodwa wethembise ngezinsuku zokugcina wayezothumela izwi futhi uJesu wakhuluma into efanayo ngenkathi wayesemhlabeni wayezolithumela futhi futhi yini liyotholani na liyojola yini efanayo elayitholayo ngenkathi lifika kuqala kunjalo banebona bafuna izibambiso zabo bafuna ihlelo labo bafuna izivumokholo zabo bafuna ukuphila nje ngendlela bafuna ukuphila ngayo futhi bafuna awu ngingusibanibani ngingokasibanibani akwenzi mehluko ukuthi uNkulunkulu wenzani ukuthi uzibonakalisa kangakanani wayekwazi ukuvusa abafileyo wayekwazi ukusho izimfihlo zezinhliziyo wayekwazi ukwenza yonke into eBhayibheli lathi wayeyenza lokho akwenzi nomncimo mehluko uma kungaxhumene nenhlangano yami akulutho kulo niyabo into efanayo yenziwa ngumlubukazi ongumHebheru unjalo niyabo balalele isibambiso sabo uNkulunkulu wayabethembisa kwangempela futhi ngenkathi okwangempela kufika babengakufuni wakuthobe kakhulu manje into efanayo namhlanje nxa livuka enkundleni manje uNkulunkulu washo kuma lakho esine ukuthi wayezothumela umlayezo ngezinsuku zokugcina owawuzobuyisela uJoel wathi ngiyakubuyisela yonke iminyaka yonke into edliwa yiRoma iqede naye yonke into edliwa amaMethodist ayiqede naye yonke into amaBaptist ayidla iqede esuka kulelo gatsha lasePentecost nasekuqaleni uNkulunkulu wathi ngiyakubuyisela ngosuku lokugcina kunjalo futhi angasithumelela umuntu njengalowo oyoba into kuphela uNkulunkulu ake athumele izwi lakhe kuyo kwakungumprofeti hhayi kubaguquli kubaprofeti kwakungesile ihora layo manje sekuzoba yihora futhi yingaleso sizathi siyibhekisisa ukuba ifike iyojobeka kakhulu futhi ibe mnene futhi ngakho he ngicabanga ukuthi lawo ma-Methodist ayizikhulu ama-Baptist ne-Presbyterian ama-Pentecostal ayoke akwemukele na oh wena uthi ama-Pentecostal ama-Pentecostali ngabaselaodikeya bacebile futhi ngabaseli lutho wathi awazi ukuthi bovu ngahle ukuba babakha izakhiwo zezigidi zamadola kodwa uzaloku mpofu ukuba mpofu ngokomoya oh wena uthi ngilibone lonke ngibuthekile awu wena uthi akabuzise uNkulunkulu ngimbozekile uhambaze awu ngiqinisekile ngabafana bethu sinemakholiji si kanti kawazi manje lokho nje kungapha nangapha Manje uma iphephe lasho ukuthi ibandla laseLaodikeya lalizoba kuleso simo futhi akukho muntu emhlabeni obengaphiki ukuthi lona akusiwo unyaka wokugcina ngoba unyaka webandla waseLaodikeya noma unyaka webandla wesikhombisa futhi nakho lapho esikhona iminyaka yezibili yezinkulungwane ezimbili isiya kuqeda ayisekho eminye iminyaka ebandla ingalesi sizathi nina bazalwane bemvula yamuva ningakwazanga kuqala enye inhlangano ayisezu kuba biko kunjalo kuse kupheleni amen ngeke isaba khona eminyaka yebandla usuphelile kodwa manje ke uma umlezo wePentecost wawungumlezo ogcina kungukuthi kulungisiswa kungcweliswa mbhaphathizi kwamoya ongcwele imilezo emithathu yokugcina iminyaka yebandla emithathu yokugcina ubumba ukuzalwa kuphelele kufana nje nowesifazane ene ezoba nengane yakhe into yokuqala yangempela eyenzekayo ngamanzi into elandelayo igazi into elandelayo ngokuphila Ingathi webulalo Jesu siphambanweni kuphuma into emzimbeni wakhe ukwenza omusha ukwenza ukuzala bashaya uhlangothi lwakhe igazi namanzi kwaphuma futhi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami okwaphuma emzimbeni wakhe kwakungamanzi igazi umoya manje uJohane oqala isahluko sesihlanu ivesi lesikhombisa ngiyanitshela ngalokho bajaja abafakazayo ezulwini yise yizwi elinguKristu nomoya ongcwele nalabo abathathu bavumelana entweni yinye abamunye kodwa abavumelane entweni yinye futhi bathatha abafakazayo noma bamunye ngiqonde ukusho njalo ngiyaphaphalaza lapho nabathathu abafakazayo emhlabeni amanzi igazi nomoya futhi bavumelane entweni yinye ungangcweliswa ngaphandle kokuba ulungisizwe futhi ungalungisizwa ngaphandle kokuba ungcweliswe ungangcweliswa ngaphandle kokwemukela umoya ongcwele kunjalo impela abafundi kuJohane 17:17 wangcweliswa futhi wanikwa amandla bakhebo devele kodwa wayesalokhu engenawo umoya ongcwele yabo impela wayefanele enyukele ePentecost futhi alinde kuze kufike umoya ongcwele lapho uJuda akhombisa khona ubunjalo bakhe ngiyabona ukuthi lo moya wasebenza indlela yawo wedlule kulukusisweni ekungcwelisweni na kodwa ngenkathi uzufika kupheleleni wakhombisa ubunjalo bakhe yabo kunjalo Manje qabelani manje futhi naku sisikathini zokuphela noEva kamoya njenganje nenathi njengoba uEva ungumheperu wethendizwa umlobokazi kumheperu wethendizwa izwi ukuba libuye nomlobokazi kamoya ovela ePentecost ngenkathi eWayinaisiya khona ke uyethendizwa izinsukwini zokugcina ukuthi izwi liyofika futhi Manje wena uthi manje ke nifuna umunye umbhalo uthatheni ngapha isambulo seshumi futhi wathi ngehora isikhathi sesengelosi yokugcina ingelosi esikhombisa isithunywa sesikhombisa iqala kubetha icilongo imfihlakalo kaNkuluNkulu isifeziwe yabo ukubuyiselwa emuva ezwini Ibhayibheli lasho ukuthi lesi sithunywa sezinsuku zokugcina siyoba ngokuthi babuyisele kukholweni kwasekuqaleni futhi babuyele kukholweni kwaobaba kodwa nicabanga ukuthi bakwemukela na qhaba umnumzane izinsuku zokugcina wayezobuyisela izwi lasekuqaleni futhi njengoba asho kumalakho esine kodwa wayelahlekelwe amalungelo manje wayelahlekelwe amalungelo alelozi eNaisiya ueva walahlekelwe amalungelo eEdeni ueva wawenqaba awakhe eCalvary neqembu laseNaisiya liya lenqaba ngezinsuku zokugcina okufanayo nje he
But when the word came in
God ingena enyameni yomuntu yena uEva ibandla lamaHebheru unina wabo bonke abaphilayo bakamoya lona ke walenqaba wayefe kakhulu emasikweni akhe nemibhedesho ukuthi waligeja kanjalo naleli impela kulungile
They miss him, the living word.
Izwi eliphilayo libonakaliswa enyameni ngeze litshenjisiwe. Izwi lethembisa ukwenza lezi zinto. Izithembiso senziwa ukuthi kwakuzoba njengalokhu ngezinsuku zokugcina njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyokuba njalo kufika kwendodana yomuntu. Manje bekuzani ukuthi kwenzekani eSodoma njengoba kwenzeke emihleni kaNowa uyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu yabo bekuzani ukuthi kwenzekani ngalonkathi yabo manje wathi kwakuzoba yinto efanayo futhi siphila kulolo suku awu futhi bekungaba ngikagele bengikathola izithembiso ezingamakhulu ezithupha azo kanjalo empalweni nje kukhomba kuso nyabo manje kodwa balenqaba wabambelele emasikweni nasesibambisweni esikhundleni sese wabambelele egazini elisibambise esikhundleni segazi langempela uJesu izwi wathi ngenkathi libonakaliswa kuye ngoba wabambelela kule masiko uJesu izwi libonakalisiweyo wathi kumlobokazi umlobokazi ongumeBheru ngoba nibambelele emasikweni enu nilenza libe yizwe izwi likaNkulunkulu kini ningeke laba ngelisebenzayo manje yileze isizathu namhlanje ukuthi izimvuselelo ezifanele sibe nazo sinezimvuselelo zamahlelo asikazi sibe nakho ukushukumisa kwangempela qhabo mnumzane ningacabangi ukuthi zinemvuselelo asinayo Oh banezigidi zamalunga ebandla kodwa kusiyo imvuselelo ayikho ndawo qhabo umlobokazi bengakabi nemvuselelo kwamanje yebo bekungekho imvuselelo lapho kungekho kubonakaliswa kukaNkulunkulu kushukumisa umlobokazi kwamanje yabo siyibhekile manje uyothatha leyo eyisikhombisa engaziwa imidumo emuva lapho ukumphaphamisa futhi yabo ya uyoyithu uma wayethembisa manje wayefile futhi manje uma amabandla ebeka khona izivumo kholo zawo futhi akhohle imibhedesho yawo futhi nje yathatha iBhayibheli anxusa izithembiso khona ke ibingafika isebenze kuwo kodwa niyabo uJesu wathi nina ngamasiko enu nileze izwe izwi likaNkulunkulu kini Oh leyo yinto efanayo namhlanje ngoEva kaMoya yabo umlobokazi kaMoya wanamhlanje obizwa kanjalo ibandla uthathe izwi likaNkulunkulu futhi angayi kulemukela futhi wemukela imibhedesha esikhundleni ngakho ke izwi alisebenzi kuye yabo ngoba uzama ukujova isivumo kholo sakhe nezwi futhi akuyi kusebenza Manje esikudingayo namhlanje ngiloku ngifunde nje lapho ummemezelo wokufika kwakhe ezihlokweni zezindaba sidinga umprofeti kubabuye futhi ngikagele uma ebuya bayikwazi lutho ngakho nje kunjalo nokuhlala njalo kuba ngaleyo ndlela nebo siyaludinga yonke into enikhuluma ngayo sidinga umprofeti kubabuye oyolethe izwi lenkosi ongesabi sikhona ukuthi iBhayibheli lakwethembisa manje ngiyazi umfowethu Umfoti mo nabo udla kulendlu nayo yonke enye into umhleli futhi uyindoda enomoya omuhle kuna wonke ehamba ifake izicathulo zezikhumba ngikakela omunye wabafo abanomoya omuhle kunabo bonke kodwa nebo uyazi ukuthi izifanele sibe nakho lokho nododa wethu mo omunye wezifazana abanomoya omuhle kwedlula bonke omncane umfondini omncane futhi bayanikela futhi lelo ngelinye lamaphepha awedlula honke timini ngokubona kwami ngelithi ummemezelo wokufika kwakhe kodwa nithola ukuthi baqhubeka nokuqhumisa lokho sithi ngomprofeti nebo he yiloko abakhuluma ngakho futhi manje ke naku silapha namhlanje futhi njengayizolo namhlanje simemezele emsakazweni ukuthi namabandla amabhaptisti kanjalo ukuthi azifanele zifake amakatolika kodwa sifanele sithi uhlanganyela nawo niyabo futhi khona lapha umlezo uphuma ngokhola lapha ukuba sidede kuleyo nto ekuphoyizeni niyabo bangahamba kanjani ababili bengavumelananga na ukukhanya nobumnyama ngeke kwahlanganyela ndawonge nxa kungena ukukhanya ubumnyama buyaphuma yabo ungeke okunamandla kakhulu ngeke wakukhiphela ngaphandle ukukhanya ngobumnyama kodwa ungabukhiphela ngaphandle ubumnyama ngokukhanya kunjalo futhi ungukukhanya futhi uyizwi yabo manje nakho lapho khona libuyele emuva ngo ungeke walenze liqambe amanga kumbe lenze noma yini engalongile lifika libuyele ngo endawaneni futhi yebo mnumzane Njengomunye umfo nje aqale azame ngiqophisana nawe uma wazi ukuthi ufanele ume kuphi, wazi ukuthi yini ayikholwayo. Ufane nokuthatha unogwaja nje bese udedele esibayaneni futhi uvimbe yonke imigodi ume esangweni nje uzobuya. Yilokho kuphela kukukho, niyabo? Uzofanele abuyele emuva ngo esangweni futhi ngoba yileyo ndlela kuphela ongaphuma ngayo. Uyohloma ikhanda lawo lapha futhi ucishe impela uzephule intamo futhi uye laphaya laphaya ume nje ubhekisise uyobuya ngo, niyabo? Yilokho kuphela, yileyo ndlela kuphela yokwenziwa. Dlala nalelozi ungaqhumisa amacala onke ngezivumo kholo zakho uzephule intamo nje ndawo zonke, kodwa uzofanele ubuyele ngo kulelizi, niyabo? Yebo mnumzane, yikho konke kwalo. Manje niyabo, abalifuni, abalifuni izwi likaNkulunkulu ngoba wabambelele emasikweni akhe, walivimba izwi likaNkulunkulu ukuba libe yize. Uyafana manje ku-Eva kamoya, wayengafuni, ufuna kugcina amasiko akhe futhi adede ezwini likaNkulunkulu. Ubambelela futhi emahlelweni nezivumokholo zawo namasiko amalungu amadala esikhundleni sokuthatha izwi likaNkulunkulu.
And when the promise of the word in the last days is brought to her, she will not receive.
Kuthi nxa isithembiso sezwi ngezinsuku zokugcina silethwe kuye, angazukulemukela ngoba ngamasiko akhe njengoba kwenza umlobokazi ongumHebheru. Izwi langempela nakuba libonakaliswa, lifakazelwa, liqinisekiswa, angeke abe nalo. Kungani engayikuba nalo na? Ngoba nanko umfanekiso wakhe, angeke wenze kunjalo, angeke wedlule umfanekiso wakhe, yabo? Futhi kubikezelwe ukuthi wayeza kwenza, ngakho uzovimba kanjani noma yini na? Manje into kuphela yokwenziwa ukuba nje ujabule ukuthi uphakathi, lokho kuphela, yiba ngolindele, kulungile. Unkulunkulu wethembise ngezinsuku zokugcina ukuthi wayezobonakalisa futhi aqinisekise izwi lakhe kuye, futhi noma kunjalo akakwenzanga konke lokhu uNkulunkulu wamethembisa ngezinceku zakhe abaprofethi. Unkulunkulu wethembisa ngoJesu Kristu, Unkulunkulu wethembisa ngoJoweli, Unkulunkulu wethembisa ngoPawulu, Unkulunkulu wethembisa ngoMalaki uJohane, Unkulunkulu wethembisa ngoJohane uMambule, bonke labo baprofethi, khona impela umlayezo wokugcina owawuzoba yikho kuye. Manje uma nifune kubabhala phansi kuzobala nonke, niyabazi uJesu, uJohane ishumi nane ishumi nambili, noJoweli, uJoweli isibili amashumi amathathu nesishiyagalombili, uPawulu, uTimotheo wesibili isithathu, uMalaki izakhiwo sesine, noJohane uMambuli isambulo seshumi ishumi nesikhombisa, kusukela kwelokuqala kuya kweleshumi nesikhombisa, niyabo? Khona impela kwakuzokwenzeka manje futhi ebandleni lini na? Izwi elingene kumuntu lenziwe inyama phakathi kwabantu bakhe futhi, niyabo? Futhi nje abalikholwa. Niyazi ukuthi uJesu wathini ngenkathi ebone ngenkathi enze lezo zimangaliso phambi kwabo futhi wafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu na? Wakufakazisa lokho ayekwenza, wayekwenza, wayenze khona impela. Wathi kubo, wathi ho wena Kapenawume oziphakamisele ezulwini ukuba imisebenzi yaye imisebenzi yamandla yayenziwe eSodoma eyenziwe kuwe, ngabe limi namuhla kunjalo? Futhi eKapenawume akazange enze lutho, kodwa waphilisa abantu abambalwa futhi wabatshela izimfihlo zezinhliziyo zabo. Wayesephuma yiloko kuphela, niyabo? Abazi ukuthi imisebenzi emikhulu yini. Bacabanga ukuthi kufanele kube uhlelo olukhulu lapho wonke umuntu esukuma khona nemehluleli yenze inkulumo nebhendi icule nemibala ibhakuze nabesifazane abagqoke kahle neyabo futhi behlezi naye yonke iPhD oLLD nezinkulu izigqoke ezinde nokhola lababhekiswe emuva naye yonke into, bonke bafanele bahambe bangene. Leyo yinto enkulu. UNkulunkulu uthi lobo ngubula, futhi when you say inencane engazi ukuthi yini umehluko phakathi mhlawumbe ngo ABC kulukhuni, futhi enze into eyokhela ibandla langempela ngomlilo nabo bonke abanye babo athi izigejane zabagimcika abangcwele. Nkulunkulu ubiza lokho ngokuthi kukhulu. Nezwe likubiza ngokuthi ngubula. Izwe libiza lokho ngokuthi kukhulu. Nkulunkulu ubiza lokho ngokuthi ubula. Yabo nje kuyaphambana. Yabo nento uNkulunkulu ayethembisile, uNkulunkulu uyayenza futhi uyenzile. Yabo naku lapho esikhona. Manje noma kunjalo saloke ehlezi njengoba enza uEva ngumHebheru nje waye ngekwenze wawungavusa abafileyo wawungabona umoya kaNkuluNkulu uJesu wedla waziqinisekisa ukuthi ungumoya kaNkuluNkulu kuqala waqala ukushimayela awu bacabanga awu umfo uhlobo lwinqaba ungubani yena empeleni na awu into yokuqala niyazi abantu baqala ukuthi uzobala babethenga phambili ngenkathi umanduleli wakhe efika uJohane bathi wena ngomesiya na wathi qhabo kodwa umi phakathi kweni ndawo ndawo ehe niyabonga ngani na wayazi ngenkathi umlezo wakhe wenzeka ayezokwenza wayazi ukuthi wayezokwenzani njengoNowa nje wayeloke ebhekisisa uEnoki ngenkathi uEnoki ehamba uNowa wathi ungcono ngisondela emkunjini isikhathi sesiseduze uNowa wayeloke ebhekisisa uEnoki niyabo NoJohane wabhekisise isibonakaliso uJesu amtshela zona noma uNkulunkulu amtshela zona ukuba abhekisise wathi umi khona lapha manje ndawo ndawo phakathi kwenu angimazi kodwa ngiyomazi emi labo bathi wena ngomesiya na bathi sithunge ezivela kwekomkhulu ehe bathi amalungu amadala nawo bonke basithumela zansi lapha uma ungumesiya awenyuka ingane futhi uzazise enhla labo haye zansi lapha kulezi zigejane zezinto ezansi lapha unyukela labo bese uzazise wathi angisuye umesiya wathi ngiyizi lomemeza ehlane Loko kwahamba nje kwaze kweqa ikhanda labo ngangokuhamba kwabo babengazi lutho ngakho yabo futhi lokho bonke babembheke ukuba fike kodwa kwakungeke kwaba ngumfo njalo he lokho bekungaba kubi kakhulu
What school are you from
now? Ngasi isikole na? Sikho. Nali kadla kolenza na? Lini na yabo? Wayengocotshe uNkulunkulu. Wathi yinyi into enginayo izembe libekiye empandeni yomuthi. Manje iloko kuphela iloko kuphela aye nako wakhuluma ngamagama omhlali mahlathini hayi ngamagama omfundisi wasesontweni izinyoka nezimbazo nemithi kanjalo njalo akakhuluma ngamagama omfundisi uJesu wathi wayengagaza bekhona umprofeti onjengayo agaza bekhona umuntu ozalwa kwesifazane onjengayo kuze kube nosuku lwakhe unjalo wayendlula umprofeti wayeyisithunywa sesivumelwano wama ngqophakathi kwezimiselo zezikhathi zingene yabo odlula umprofeti futhi ngakho manje ke abamazanga abamqondanga waye uhlobo lomfo inqaba ngakho bamgeje yabo Nasokuthi ke ngenkathi uJesu efika manje ke futhi impela wayengezu kumemukela lo mfana wombazi wakungekho lutho lunjalo negama elimnyama emva kwakhe lokuthi ozalwe ngaphandle komshado futhi yena babengezu kumbona umfo njalo
But look what God did He took the unlearned poor fishermen woodsmen
Kodwa bukani ukuthi uNkulunkulu wenzani wathatha bangafundile abampofu abadobe abahlali madlathini abalimi nezifebe futhi wayekele izikhulu zihlale lapho ngani na inina wakwenzelani na wayenzelani into njengaleyo na ngathini nje ngenxa yokuthi labo bantu bamqonda ukuthi uyizwe Manje ake sibabhekisise umzuzu nje nanga umdoko omdala oyimfunda engakwazi ukubhala igama lakhe iBhayibheli lathi wayengafundile futhi eyimfunda nje ukuphula inhlanzi yakhe futhi uyibeka phansi wahlela labo futhi ubona ukuthi wani wonke lomsindo Kodwa phansi nekujileni kuye wayazi ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi uMesiya wonke amaHebheru ayebheke uMesiya ngoba kwakuzoba khona into yangokombhalo yenzekayo nxa efika Bakukade wena nqaba yoMesiya abaqhubukayo base bathi nginguye futhi babacezukisa ngabakhulu futhi babu bane yonke into kodwa yabo lokho kwakungokokuntshinga ongempela nxa kufika sine zingubo zika Elijah namabhanje lezo zonke ezinye izinto kodwa lokho kungokokuntshinga into yangempela nxa efika niya Yabo kunjalo zonke izihlobo zabantu owaye gqoka leyo mijiva nezingubo futhi bekade bengcwatshe ngazo zonke izinhlobo zeminqwambo ebhekiswe emuva nayo yonke enye into lokho nje kuyaqinisekisa kuphela njengedola mbumbulu likhombisa ukuthi likhona elinye ndawo uma nje ungalithola yabo ngakho nangu efika manje lezi zikhulu ziyaphuma futhi zazi kakhulu ezibambisweni sazo ngani bathi manje uma mesi efika impela uyofika kuKhayifase uyofika ehlelweni lethu uyofika kubafarisi abasaduzi ilokho enikucabangayo uyofika kubasaduzi futhi nampo babelapho niyabo into efanayo abanayo namhlanje manje kodwa ngenkathi efika wakuxakile uyofika ngokuphambene kakhulu nalokho ababekucabanga kodwa ufika ngokwezwi futhi abalazanga izwi. Mangisho lokho ngempela ukuze kuzozika kushone phansi ngifuna lokhu kukuthola ile nto abangani namhlanje niyabo anilazi izwi niyabo ujesu wathi ukuma kwezulu niyakwazi ukukubona kodwa izibonakaliso zesikhathi anikwazi ukuzibona bathi sinomoze thina ngakho wathi ukuba benimazi umoze beniya kungazi babengamazi umoze futhi ngakho-ke babengazi izivumokholo nje ababezichamisele manje ake sithathele umdoko omdala ubeke ubhasikidi wakhe phansi uphulule intshebe yakhe empunga futhi uyedla ngikholwa ukuthi ngizobona ukuthi ubani mfobo wathi woza sehlele lapha wathi lowo yilowo mfo ofanayo lowo yilowo mfo abasho ngoluyo suku ngihlale ubusuku bonke naye izolo ebusuku yazi Johane bengikhuluma nawe ngaye leya leyo ndoda yasendle ezansi lapho ya ngizwile ngayo awu Simoni omdala uyazi wathi ngizwile ngayo ezansi lapho ya wayekade esezansi lapho ezinyangeni ezimbili noma ezintathu ezedlule ezansi lapho yebo awu wathi futhi ngolinye usuku yayimi lapho yasho into engaba yathi niyazi nangu eza ehla ngomanje bathi wazi kanjani na yabheka laphaya umfo otshwelekile nje emi lapho yathi ngibona umoya kankulunkulu njengejuba wehla ngizwe iphimbo lithi nguye lo lona uyindodana yami engithokozile ukuhlala kuyo yayisiqonde ngo emanzini yazimpaphathiza kanjalo awu lapho wathi yayimanzi angazi uSimoni wathi ngizwile ngakho konke lokho izikhathi eziningi-ningi kodwa nango ekhuphuka kodwa phansi enhliziyweni yakhe kwakuyimbewu emiselwe ngaphambili niyabo uJesu washo njalo kunjalo ukhuphukela kuye uyakhuphuka wathi ngizokwehlela emhlanganweni futhi ngibone ukhuphukela lapho uJesu wayemi lapho umfo omncane ojwayelekile nje wakhuphuka wathi ngani igama lakho nguSimoni negama likayihlo lalingujonase lokho kwangibohliza ngani na leyo encane imbewu yokuphila okuphakade yashaya phakathi lapho yebo unumzane wathi yonini kancane kukanjani lokho na awuzange ungibone kanjalo umazange lobaba wami ngoba sekuyiminyaka afa naku wena uyeza ungitshela lokho na manje ngiyazi ukuthi ibhayibheli lithi manje lokho akusikho kubuyela kulokho kushiwo yilunga elidala kodwa ibhayibheli lasho ukuthi umesiya wayezoba ngumprofethi nango nguye lowo ngolunye usuku wajabula esamariya ehla idabula lapho nesigejane samajuda wawashiya nalona wesifazane omncane onegama elibi uyaphuma mhlawumbe inenekazi elincane elibukekayo niyazi futhi lalikade likhishelwe emgaqweni njengentombazanyana futhi lalihamba lidabula lapho mhlawumbe lalicabanga ngento ethize lahamba lakhuphukela lapho lase libeka phansi ibhakede lase liqala ukwehlisa isigwedlo niyazi ukukha amanzi lase lizwa umuntu ethi ngiphuzise laqalaza futhi nakho kuhlezi ijude liphakathi nendima yempilo lathi awuzo wena usuye umjuda na awufanele ukwenza lokho akukho emthethweni kuwe ukuba ukhulume kimi ngingumsamariya wathi kodwa ukuba ukwazi ukuthi ubani okhuluma kuye uyoletha uyocela kimi ukuba ngikuphe amanzi lathi liphi ibhakade lakho na niyabo iphi intambo yakho na awu wathi amanzi engiwanikezayo angukuphila Ini yabo ngani lati ngani nonke nifuna ukukhuleka eJerusalem no baba bethu bakhuleka oh wathi kunjalo kodwa wathi thina amaJuda siyazi ukuthi sikhuleka kukuphi kodwa wathi niyazi isikhathi siyeza lapho laba bantu bengayikukhuleka eJerusalem noma kulentaba wathi bazokhuleka kuNkulunkulu ngomoya ngoba ungumoya umoya neqiniso Awu laqala ukufundisisa niyazi wayesethi hamba ulande indoda yakho nize lapha lati indoda yami angina ndoda ngani wathi lelo iqiniso wathi kade wehla wenyuka nayi isihlanu futhi lesithupa manje wayesethi buna isihlanu futhi wena uyazi ukhuluma iqiniso Bekuzani kwakuyini na lokho kukhanya kwashalo mbewu yayikade ilele lapho eyakhulunywa nguNkulunkulu yabo umnumzane imbewu yayise emhlabeni ngenkathi uNkulunkulu egudluza amanzi nelanga layishaya iyaphuma kunjalo yabo lokho kuphele eyayikudinga kwakuyilanga yayidinga kukhanya nje yebo umnumzane Wazokuthi ke ngikathi umoya ongcwele kuye wathi dize impilo yakhe edlule waze uyikhombisa kuye lokho kukhanya kwayishaya lathi inkosi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena lathi manje siyazi ngiyakwazi ukuthi nxa uMesiya efika lokho azoba yikho futhi bezingenayo improfeti amakhulu eminyaka bezingakazi sibe nomprofeti weqiniso amakhulu eminyaka Yazaniji ungitshela kanjani ngendoda yami futhi wangitshela ukuthi mangaka banginawo kanjalo njalo ngani lati ngikuqondi lokho lati nxa uMesiya efika awu uzokwenza lokho kodwa wena ungubani na wathi nginguye kwakuyilokho ke nebo isibebe Yabaphristi baqalaza basebethi awu bazofanele baphendule enhlanganweni yabo bathi ungazilulazi ngalomfo ukhwelwe ngudeveli yiloko kuphela manje yilowo mehluko leyo yinto efanayo namhlanje yabo yinto efanayo manje shaya khona impela ya yebo umnumzane Lona lalazi ngoba ukukhanya kwayishaya base lawo badobi abahlali mahladini balima batheli izifebe babonile kuye ukuthi imibhalo lula yathi wayezokwenzani nabafarisi bakwazanga ukubona ngenxa yesiko labo Abakwazanga ukubona ngenxa yamasiko abo kodwa isifebe abalimi nabo bonke bakubona wonke lowo wayemisele ngaphambili ngenkathi kungabaza kugcinika imbewu yasuka yamila kunjalo Lenzani na lati awu ngiyajabula ukuthi ngidibane noMesiya oh cha bo mfowethu lasuka laqonda emzini lakhohlwa amandla lati uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile ngeke yini yiye impela inombhalo othi Mesiya uyoyenza na lokho kusikho yini lokho impela na nabantu babekwazi ukubona leyo nto efanayo Yakobo Jesu Kristu ajo ukuthi wano ngcwele ishumi nane ishumi nambili kwakuza kwenzeka futhi wakusho futhi kuluka ngenkathi yathi njengoba kwenzeka emhleni kaNowa ukuthi uNkulunkulu wazibonakalisa kanjani kumuntu futhi washo ukuthi ubani wayesemva kwakhe nokuthi uSara wenzani ehleka ithendeni Yonke le mibhalo kamalaki kanjalo njalo wabikezela ngezinsuku zokugcina amaHebheru sine asho lapho izwi libuye umalaki wesine wathi lalizobuye ngomuntu amaHebheru sine athi izwi kaNkulunkulu lahlulela imicabango zenhlizweni futhi bangakubona kwenziwa futhi bavele basuke ngokukho amasiko abo ayakucashisa futhi akwenze kube yize awu silapha nje lokho kuphele Niyazi wayengenza into efanayo namhlanje wayengafika ngqo enkundleni futhi aveze izinto ezifanayo azenza ngalenkathi njengoba athi wayeyozenza niyabo wethembisa ukukwenza futhi uma wayezokwenza into efanayo isithunywa saseLaodikeya sifanele sikwenze Beza kuthi ke uma ibandla laseLoudi ke ngikubona kwenziwa bayokwenza khona impela njengoba ibandla labeBhori lenze ukuqaleni akunandaba ukuthi liqinisekiswa kahle kangakanani wo babezokwenza noma kanjani ho he manje nithi wabuya kwenza sasizobuyela ezwini lasekuqaleni futhi libonakaliswe njengoba kwethenjiswa ukubuyisela futhi ukukholwa ukukholwa kwasekuqaleni futhi futhi uma azazisa yena uqobo ukuthi wayehlezi phakathi kwabantu bakhe ngokwenza lezi zinto wakwazi ngisho lokuthi izithombe zakhe zithetshulwe uyafakazisa ngokwesayense futhi bazalokhu bengakukholwa futhi kufakazisiwe wavumela lo mshini wekamera limbambe lapho leyo nsika yomlilo efanayo onguye izolo namuhle laphakade amaheperu eshumi nantathu isishiya galombili ukukhombisa ukuthi kungokwesayense naye yonke enye indlela ngokwesayense ezindaweni zamazinga kamoya ngandlela zonke kungaqinisekiswa kuqinisekisiwe futhi neyazi bayokwenza into efanayo cishe bayovele nje basuke bahambe futhi benze into efanayo njengoba benza uNkulunkulu sisize wo sizomba lapha nje kodwa uNkulunkulu sisize ukuba sibone manje ngikhuleko wami njengoba siza manje sizathu angifuni ukuhlalisa kuze kwedlule isikhathi uNkulunkulu sisize ukuba sibone ngiyakhona mhlawumbe umoya phezulu kwethu uzoba khona manje ukuthi ezosisiza kwembula avule lolu phawu Sifunde njengoba sibona isimo ibandle likuzo siyabona lapho libe khona sabona bakwenza sabona lapho elalifanele lize khona sikubona lapho futhi sibone ababefanele bakwenze benza lokho nje manje ndiyabona lapho esikhona na kwenze wena kwehlulela mina ngeke ngehlulela nginomthwalo nje ukuletha lelizwi njengoba nje nginikwa lona ngingalinikeza lize linikwe mina ngeke ngalinikeza akekho umunye ongalinikeza Uthethe livula uPaul esithathu ngeza isidalwa sesithathu sithi woza ubone ngase ngibona futhi ibheka nanto ihashe elimnyama nohlezi phezulu kwalo ephethe silinganiso ngesandla sakhe ngase ngizwa kungathi izwi phakathi kwezidalwa ezine lithi imbenge kakolweni ngodenariyu nezimbenge ezintathu zebhali ngodenariyu kodwa amafutha newayini ungakoni Manje uNdluli phethe incwadi esandentsalo nephula izimpawu selephule olulodwa olwesibili futhi manje lephulo lesithathu futhi lapho lilephula iwundlu liyalwephula uPaul lesithathu izidalwa sesithathu manje bangako waziyo ukuthi izidalwa sesithathu sasibukeka sifana nani na sasibukeka sifana nomuntu sokuqala sasibukeka sifana nengonyama esinye sasibukeka sifana nenkonyane noma inkabi nesesithathu sasibukeka sifana nomuntu njengomuntu futhi wezwe isidalwa esiphilayo isidalwa esiphilayo njengomuntu sathi kuJohane woza ubone ukuthi luyini lemfihlakalo ebifihliwe kwehle njalo ngeminyaka yokuhlengwa selokhu kwasekelwa izwe bekufihliwe phansi kwalolu phawu okuzokwenzeka manje woza buka ukuthi luyini futhi ngakho niyaluvula kelekeqe kuphuma umthumo newundlu livula izimpawu manje noJohane akhuphuka ukuba bone ukuthi lwaluzoba yini wabonani na ubone ihashe elimnyama nomgibeli walo wayenezilinganiso noma izikale esandleni sakhe manje leyo yinto yokuqala ibonayo Ngakathi undlu lilumemezela lephula uPawu wase kuthi ke esike sidalwa yabo lezo zidalwa ziyajika mayelana nokumemezela woza ubone futhi uJohane lapho ayemi khona mhlawumbe kanje uya ngapha ngenkathi undlu livula wayeseya ngale ngokwejwayelekile umdumo uyashaya njengoba sibone uPawu lokuqala futhi uyabhekisisa ukubona ukuthi kwenzekani futhi ubona umuntu eza kuqala eseyashina nemhlophe uyabhekisisa isayigibele ehla futhi ehle njalo uJohane uyambona azayo jingqu ekupheleni Mbona ezedla ihashi lakhe elimhlophe enomtsalo esandleni sakhe nomgibeli unawo futhi akanamcibisholo kuwo nento elandelayo ayibonayo uthola umqhele ugibele ngo aqhubeke njalo bese siyathola-ke manje-ke iwundlu nandi liza futhi livula olunye futhi uyabuka manje nakho ukuza ihashi elibomvu lomuntu unenkembe esandleni sakhe ugibela ngo ehle njalo embhalweni nebo nale nkembe esandleni sakhe futhi wayezobulala futhi asuse ukuthula emhlabeni manje udlu livula olunye uphawu sinye sezidalwa eziphilayo njengomuntu sathi woze ubone manje uyakhuphuka abone ukuthi yini le futhi uma ekwenza nakho kuze umgibeli esehashini elimnyama manje izolo ebusuku sithole ukuthi umgibeli ofanayo owagibele ihashi elimhlophe wayesenguye lowo ogibele elibomvu nephimbo lathi phakathi kwezidalwa ezine lamemeza nebo lapho uza ukuzobona ukuthi kwakuyini waye kulezi izidalwa eziphilayo wayesebone leli hashe elimnyama futhi ngenkathi izwi phakathi kwezidalwa ezine lamemeza imbenge ngakolweni ngodenariyo nezimbenge ezintathu zebhali ngodenariyo kodwa amafutha newayini ungakoni nebo lo mgibela sixoxe ngaye uma nizoqaphela umgibeli wokuqala ukuthi wayengubani futhi siyathola izolo ebusuku ngokombhalo ukuthi umgibeli wesibili wayeselokhu enguye ngolowo muntu ofanayo kuphela wayesekwelinye ihashi kwenzekani na washintsha inkonzo yakhe nebo kunjalo sithola ukuthi wayengumphiki uKristu futhi wayeseshintshe indawo eyizikhundla sakhe sithole ukuthi ngenkathi yena kuqala ihashe elimhlophe nje uba yimfundiso manje sithathe zonke zalezi sazibuyisela ngqo emibhalweni nebo manje bhekisisani ukuthi sikuphi kulobu busuku lowo omunye unyaka webandla manje nebo sehlela nene onyakeni webandla wesithathu manje nebo khona impela nje onyakeni webandla wesithathu ufana impela nje nehashi lesithathu nebo manje unyaka webandla wokuqala kwakuyini na amanikolawu ayinemfundiso nebo nje okuqala kulungile bese kuthi-ke into yokuqala esiyaziyo lemfundiso yamanikolawu iba ngevunyelwayo futhi yalunga yasebenza base bemthweza umqhele lo mfo kwase kuthi-ke lo moya umphikikristu uba ngongene kumuntu nebo futhi siyathola kamuva uba ngongenwe ngudeveli futhi idimoni liyasuka nodeveli uyangena futhi njengoba nje lelo bandla liwulolo hlobo ibandla lomphiki kristu liqhubekela phambili kanjalo nomlobokazi ufika nezinto ezehlukile ngokulungisiswa ukungceliswa umbhabhathizo kamoya ongcwele futhi liqhubeka ngqo niyabo kanjalo nje kuphela bathathe imvuselelo kuqala nebandla liyithathe ekugcineni iminyaka yabo emithathu yokuqala izigaba ezintathu zokuqala zalabo abedlula onyakeni wesikhathi sobumnyama bese kuba esesithathu izigaba ezintathu kuphume ibandla lisuka ekulungisisweni ukungcweliswa umbhabhathizi kamoya ongcwele unkulunkulu ongele kumuntu wabonakaliswa phakathi kwethu nangu engena njengompiki ukristu njengomprofethi wamanga bese eba yisilo bese eba sonyakeni wesikhathi sobumnyama nebandla liyaphuma kulowo nyaka wesikhathi sobumnyama kulungisiswa kungceliswa umbhabhathizo kamoya ongcwele izwi elingene kumuntu indlela manje useyehla-ke ehe niyakubona lokho na uyehla ibandla liyakhuphuka niyabo kuphelele nje ngakho konke o kuhle ngiyakuthanda nje lo mgibeli nguye lowo kodwa esinye isigaba senkonzo yakhe isigaba sokuqala ihashi elimhlophe niyabo wayesenguthisha nje uthisha ongumphiki kristu nje wayemelene nezwi likankulunkulu futhi manje ungaba kanjani ngumphiki ukristu na wonke umuntu ophikayo ukuthi lonke izwi lalokhu alisile iqiniso nokuthi lifundiswe ngokufanayo nje ungumphiki ukristu ngoba baphika izwi futhi uyizwe manje izigaba zokuqala ihashe elimhlophe wayenguthisha nje kodwa umoya womphiki ukristu emfundisweni yawo nobunjalo bawo wawumsulwa wawungalimazi lutho ubonakala kanjalo uqhubeka nje yileyo ndlela usathane angena ngayo o uyinyoni ehlakaniphe obuqile Watshela u-Eva wathi manje uyazi ufuna ukuhlakanipha awukwazi ukulungile nokungalungile wathi manje ukuba amehlo akho abevulekile kuyokwazi ukuthi kuyini wayesethi isithelo siyabukeka impela sihle siyabukeka emehlweni ufanele usithathe manje awazi noma siyabukeka noma cha uyazi na cha bo angazi kodwa uNkulunkulu uthe akukwenziwa kodwa hawo ngiyazi kodwa uNkulunkulu wathi uSiyofa wathi impela ngeke kwenze lokho niyabo kamnandi nje ngakho konke bukani ukuthi kwenzani ngizizani lo moyo ompiki Kristu uvuka phakathi kwebandla laseqaleni ifundiso yamanikolawo nikhawo ngqoba abantu nje abangesibo abefundisi yenza umuntu ongcwele oh ufana nje ne in aw sivune nje intanganyelo ngani nihlakazeke ngaphandle lapha akukho umuntu owaziyo ukuthi akukho umuntu okuphi ngicabanga ukuthi zonke bezifanele sibe nenhlangano futhi nje zehluke niyabo sihamba sizihlanganise bezifanele senzidlangalo kukho futhi kuyilokho ke ayiko into ethiwa yibandla lamaKristu ali Methodist lelo akusile ibandla lelo idlangala iBaptist lelo akusile ibandla idlangala linye kuphela ibandla nalo ngumzimbo ofiphele kaJesu Kristu futhi uyazalwa kulowo kunjalo ngokumiselwa ngaphambili kunjalo konke ubaba ngiphe khona kuyakuza angekho ngeza kimi ngaphandle uma ibizo ngubaba nakho konke angiphe khona kuyakuza kimi ngakho lokho yilokho ke uvele nje iwundu lihlala lapho lenza kumela kuze kungene ukugcina insimbi encane yakhala bese liphuma futhi lithatha okungokwaloke yabo lokho kuphela lilethe ibandla lalo ekhaya izikhonzi zalo bese liphosa isitsha salo echibini lomlilo zonke zezingekhonzi zalo zingene lapho kanye nalo futhi yilokho khona ke siphumela esikathini seminyaka inkulungwane ngibele ufanayo manje lesisigaba sokuqala wayemsulwa lesesibili manje uma uthe ukukhuphuka kakhudlonyana kakhudlonyana kunalokho isigaba sesibili iBhayibheli lathi wayezonikwa umqhele basebethweza umuntu umqhele siqhwaka nebo wethweza umqhele futhi manje ke iBhayibheli alimbizanga ngophapha iBhayibheli lambiza ngomprofeti wamanga ngani na ya kusobala ufanele abe ngumprofeti wamanga ngomoya wakhe umpiki Kristu owafundisa umpiki Kristu ngokumelana nezwi laseqaleni isizathu uma afundisa ukumelana nezwi laseqaleni kwakungumphiki Kristu kwakunguye nezwi linguNkulunkulu niyabo uKristu kulungile manje emva kwalokho simthole Jesu umqhele futhi ngenkathi ethola umqhele manje umsulwa impela futhi nganwa lusizo ungumfu omncane nje kodwa manje ke emkhandlwini waseNaisiya wenziwa wona noKonstantini umnika yonke impahla futhi ke wenzani na manje ke yena niyabo uSathane umnika isihlalo sakhe zobukhozi negunya iBhayibheli lasho njalo njengoba sedlule kukho manje into elandelayo esitholayo ukuthi udevelo lawula zonke zombusazwe oke wabakhona noma oyoke ube khona siya kuthola lokho kuMathewu 4:11 futhi manje siyathola manje ke ukuthi uSathane usevele ube nazo ezombusazwe kodwa uzama ukuthola ibandla ngakho yehla kulidukisa uthathe isiqhaga sakhe usisebenzela enhlanganweni futhi usethweza umqhele umbambeli niyabo uKristu uKristu wama esikundleni sikaNkulunkulu niyabo lo mfo ngumbambeli esikundleni sikaNkulunkulu niyabo kuyafana nje esikundleni sikaNkulunkulu afanele ukuba yikho umbambeli phansi kukaKristu manje ngenkathi enza lokho manje ke wayesenzani ke na yena uSathane wathatha amandla akhe ezombusazwe ayesevele ezengamele wathatha amandla ezenkolo ayesevele ethweswe umqhele wayesewahlanganisa ndawonge wayeseke emenzela omunye umqhele phezu kwesihogo bese kuthi labo asebadlula uma bengakhoka imali eyenele wayezobakhipha yabo ngakho manje ungu mambeli phezu kwezulu phezu kwesihlanzo njengoba efuna ukukubiza ayiko into enjalo eBhayibhelini niyabo kodwa wayefanele enze into ethize iBhayibheli lathi kuphuma kwalasha futhi kubuyela emuva ngendlela efanayo futhi emhlabeni umbuzi manje wayesenikwanike na uqala wayenomtsalo kodwa wayengenamcibisholo kodwa manje usenenkemba enamandla sanje nzake usengenza into ethize manje manje. Kanjeke ugcume weze yajini lakhe limhlophe. Ihashe limhlophe ligibela liyaphuma. Manje uxambalazele ini na? Ihashe libomvu igazi. Ihashe libomvu igazi. Ugibela lelo ngempela. Ho impela. Manje usenikwe amandla amakhulu nenkembe enkulu ukuba bulale. Manje ke usegibela ihashe lakhe libomvu igazi. Siyabona kusukela phawini lesibili olwephula izolo ebusuku. Wayesesuse kujule emhlabeni futhi babulalana. Nabakhoqobo bofela ukholo ngebandla liRoma Katolika kukhombisa ukuthi babulala amaprotestana izigidi ezingamashumi esithupha nesishiyagalombili kusukela esikhathini sikahipo ongcwele ka-Eva kuka-Augustine ongcwele wasehipo kuze kube amakhulu ayishumi nesihlanu namashumi esishiyagalombili nento izigidi ezingamashumi ezithupha nesishiyagalombili. Inguquko enkulu kaSmaga uma ufuna ukufunda inguquko ekhazimulayo njalo neyabo. Manje izigidi ezingamashumi ezithupha nesishiyagalombili ezikoshiwe kweyofela ukholo ngenkathi omunye wababo ababizwa ngokuthi abangcwele ethola isambulo sokuthi noma ubani ongavumelani nebandla lamaRoma kufanele afe njengokholo kubambene nokukholo kwejwayelekile. Lokho nje kwababeka ngapha nangapha ke fana wahamba echitha igazi wagxumela ehashini lakhe limhlophe ehashini lakhe libomvu futhi wahamba kuyogibela. Oh manje amandla kamakhulu afika wenziwa umbambeli wasezulwini futhi wakhonza njengoNkulunkulu umbusi womhlaba ngokuhlanganisa ibandla nohulumeni ndawonge wamenza umbusi emhlabeni unika umqelo phezu kwalokho engakhulekele imiphefumulo iphume esihlanzweni ekwazi futhi uku-intasi wayefana noNkulunkulu nje emhlabeni esikundleni sikaNkulunkulu ndawonye wayenamandla amakhulu ukubulala yilowo nalowo owayengavumelani nomyelo wakhe. Ubani ozosho noma yini kuyena? Ibandla ngeke lasho lutho. Uyinhloko yalo. Uhulumeni angeke asho lutho. Uyinhloko yakhe. Ngakho bafa ngezigidi. Onke lawo mabandla amancane mfowethu aqhunyiswa futhi abulawa futhi abulawa ngamabomu futhi anikelwe emabhubesini naye yonke enye into nebo uDrago iRoma umnike isihlalo sakhe sobukhozi negunye iBhayibheli lasho njalo nebo.
So he rode his tight red horse.
Ngakho wagibele lakhe lifanikesiwe ihashe libomvu ngegazi labantu laze laba ihashe libomvu. Manje uJohane umbone ehashini elimnyama ushintshile enye into. Manje ngizofanele ngisho lokhu ngendlela nje okufika ngayo kimi bese kuthi ke futhi uma kufika kimi futhi akwangaqhathaniseka nayo yonke imibhalo khona ke uNkulunkulu angakunikezi neze yabo imibhalo izofanele yonke ngeyodwa nje enkulukazi into enkulu kanjalo. Umbhalo uzofanele uvumelane nombhalo futhi noma yini ephambene nombhalo uma leyo ngelozi yenkosi ingitshele noma yini ebingesikho kombhalo bengingeke ngiyikholwe yabo. Ngathi lapho eChicago ngolunye usuku ngenkathi amakhulu abefundisi ngabe ukhona wayekhona kulowo mhlangano na? Impela lowo mhlangano eChicago ngathi manje nonke nikhuluma ngokuthi nine benicabanga ukuthi beningisontela phakathi lapha ngento ethize cishe njengoba kunjalo kuleli kamelo manje. Ngathi kuyini na? Ninako kumelene nami ngathi umoya ongcwele ungikhombisile ebusukwini obuthathu obedlule lapho nonke enaniyoba khona futhi azibanga kulokho. Buzani ukhali lapha ukuthi lokho ngaba kunjalo yini futhi kwakukhona uHank nabo bonke abange kunjalo nonke nani lapho kuba nizwe. Ngathi manje nimelene nami ekufundiseni kwami yileyo indaba. Manje ngifune umunye wenu kuba eze lapha bese uthatha iBhayibheli lakho uma eduze kwami futhi uqinise ukuthi akuqinisile kwakuyizigejane sithule duku laso sonke kowake wasizwe. Ngathi yini indaba ngani na? Ngathi manje ke umanazi ukuthi ningeke nasukumani imelane nezwi khona ke sukani emva kwami. Nine bodokotela bezonguNkulunkulu nayo yonke into futhi nikhuluma ngokuthi kanjani uzethula njengodokotela, dokotela, dokotela. Futhi ngiyi wo umfowethu uthi nami sithi chichaka noma isithi thithi. Angina mfundo, ngikaze ngedlule ekholiji lezenkolo noma esikole, kodwa athatha iphephe lakho bese uza lapha, futhi uma eceleni kwami, uqinise ukuthi inzalo yenyoka injalo, umbhabhathize egameni likaJesu kumbe noma yiyiphi yalezo zinto engizifundisayo, akukho muntu wathi vu, nonke niyakwazi lokho, lezo kwakuyisikejane esithule duku naso sonke okwesibona. Niyabo, bakikilika nje sengathi angazi ukuthi ini, manje nakho, angikholele kuqophisa neni nabantu, kodwa uma sekufika endawaneni lapho bezama khona ukukudulela kuko, futhi ngangingeke ngihambe, kodwa umoya ongcwele wangitshela wathi qhubeka uwelele lapho, ngiyoma kakuwe. Wabatshela, kusasele isikhathi esizinsuku ezintathu noma ezine, nonke nani labo, futhi namuzwa umnumzane Carlson, nabanye no Tommy Hicks, nabo bonke bahlezi lapho, ngase ngihamba, kusasele izinsuku ezintathu, ngase ngithi, nizodingeka niyikhansele leyo ndawo. Wakungubusuku obunesiphepho nganginomhlangano wathi hamba ume kulelo fastela kulowo mnyango mncane wesithathu lapho ngase ngiya lapho ngase ngima phakathi lapho ngo ngabuka ngaphandle kanjalo wathi bakubekele ugibe bazokucela ukuba ukhulume kuleyo nhlangano yabefundisi eChicago enkulu kakhulu wathi bakubekele ugibe ngokufundisa kwakho kungezwi lami. Wathi manje bazoyikhansela leyo ndawo lapha ya bazuyithola futhi bazofika endaweni lapho insundu khona wathi ibukeka kanje ngama ngase ngizibone ngise khoneni ngabuka emuva lapho ngase ngibona ngibabone bonke lapho ngababona bonke labo befundisi behlezi lapho indlela ababeyiyo ngababuka ndawo zonke futhi wathi ho ngacabanga kungcono ngingayike kozi uma bezokwenza lokho angifuni ukulimaza imizwa yabo kumbe ngenze noma yini engalungile wathi hamba ngiyomanga kuwe wakwenza kunjalo manje nina nonke kunofakazi khona lapha babehlezi khona lapho futhi bayazi ukuthi lokho kuyiqiniso kunjalo awu ninawo amathebu futhi kodwa nakho lapho enikhona niyabo manje nansi imfihlakalo yalokhu futhi manje lona ngenkathi lwembulo kimi kusesekuseni kulokhu kuza kungakazi ngase ngiya masinyane embhalweni futhi ngiqala ukubuka ngikuhlolisisa nakho lapho kwakukhona ntathu kuze kube manje kuthe ngokoqobo ngokungaphezu kwemvelo zembulwa ya manje nansi imfihlakalo eyihashe elimnyama ngokwalokho eyembulwa ngakho kimi. Waqala ukuligibela ngesikhathi seminyaka yezikhathi zobumnyama lalimele lokho-ke ihashe elimnyama iminyaka yezikhathi zobumnyama ngokuba kwakuyisikhathi saphakathi kobusuku emakholweni eqiniso elalisele. Ngizizani manje kuleyo nyaka webandla, lowo nyaka webandla phakathi nendawo, unyaka webandla wesikhathi sobumnyama, ngizizani ukuthi usho kanjani unamandla amancane nje.
Is a midnight to them. For the true believer. Now.
Wakuphakathi kobusuku kuwo ekholweni neqiniso manje ebhekisisane ngempela lonke ithemba lase lisusiwe ebandleni leqiniso ngokuba lo mfo wayelawula kokubili ibandla nohulumeni. Azokwenzenjani na niyabo ubukatolika base bengamele kokubili ibandla nohulumeni futhi wonke owayengavumelani nobukatolika wayebulawa yingaleso sizathu wayesehashile limnyama. Futhi ibhekisisane ukuthi iminyama kanjani into ayenzile nebo khona-ke ningabona futhi nivele nje uma niwazi umlando wenu ubhekisiseni khona-ke nizokwazi awu anizukudingeka ngisho nokuthi niwazi ukwazi lokhu manje ibhekisisane lonke ithemba lalingasekho lelo yihashi lakhe limnyama. Manje wagibele ehashini lakhe elimhlophe ubuqili wayesenikwa amandla-ke wathatha ukuthula wabulala ngokuceka izigidi ilokho ayezokwenza lapho egibele edlula futhi usakwenza niyabo. Manje nangu usehashini lakhe elimnyama manje ephuma unyaka wesikhathi sobumnyama leso kwakuyileso sikhathi ngaphambi nje cishe kwesikhathi emva kokuba ibandla selithole ukuthi lihleleke kahle futhi langene ekudleni bagqiba yonke enye into futhi bedlule cishe amakhulu ngamakhulu ngamakhulu onyaka yilokho wonke ofundayo akwazi njengeminyaka yezikhathi zobumnyama bangakwaziyo lokho na impela iminyaka yezikhathi zobumnyama nanto ihashi lakho elimnyama limele lo nyaka wesikhathi sobumnyama manje wonke amathemba engasekho lingasekho nhlobo ithemba yonke into yayibukeka emnyama emakholweni amancane manje ingaleso sizathu libizwa kanjalo limele ihashe elimnyama izilinganiso zakhe noma izikali zakhe esandleni sakhe niyabo ememeza imbenge kakolweni ngodenariyo nezimbenge ezintathu zebhali ngodenariyo niyabo empeleni lokho ngokuthi ukolweni nebhali yizinto zemvelo zokuphila senziwe ngalokho ke isinkwa nezinto
but you see he was charging for this what it means
kodwa niyabo wayekhokhisa ngalokhu okukuchazayo ukuthi wayekhokhisa izikhonzi zakhe ngohlobo lwethemba lokuphila ayeluthumela kubo ngokwenza waqala ngazo lezo zikhathi sokusebenza bakhokhele imikhuleko ekhokhisa ngomkhuleko basakwenza ukuzinikela ngemithandazo yesishiyagalolunye isizathu wayenzani na ephanga umcebo womhlaba lesi sikali ekala imbenge kakolweni ngodenariyo izimbenge ezintathu zebhali ngodenariyo umgibeli ehashini lemnyama nebo wayenza undule izikhonzi zakhe imali yazo kanti iphepheni libikezela ukuthi uphethe cishe umcebo womhlaba njengoba sishile izolo ebusuku ngerashiya nakho konke lokho bathatha nje yonke imali bese nje behundula abantu ngayo yonke into abanayo yonke into ngakho nakho lapho khona manje qaphelani niyabona ukuthi kukuphi lokho kuthathwa kwemali okudala ebandleni ukuvela khona na dedani kulezo zinto ukwakha inhlangano into ethize enkulu izigidi zamadola la futhi niyabona ukuthi unina wakho uyini na ngiyakubonga nkosi oh hey ngijabula kakhulu yebo mnumzane kulungile bekungumusa wakhe yiloko kuphela kulungile kulungile kwakuyizikhathi zaphakathi kobusuku seniyakuqonda lokho manje na futhi lapho uyakhokhisa ngohlobo lokuphila lokho yibhali lakhe nezinto zemvelo kwakungesikho komoya manje kwakuyibhali niyabo ngakho nesinkwa sebhali nesinkwa sikakolo wayekhokhisa ngalolo hlobo lokuphila elunika izikhonzi zakhe ekhokhisa ngumkhuleko ngabapristi ukukhuleka abantu baphume esihlanzweni ekhokhisa manje ngikukhipha lokhu emlandweni ngqo ekhokhisa ngakho ngiqagele ngokuzinikela ngomthandazo oyisishiyagalolunye ngiqagele wonke umuntu akwaziyo ukuthi kuyini ukuzinikela ngomthandazo oyisishiyagalolunye ngiqagele yileyo nto ofanele uyenze uyazi ukuzihlawulisa ukuthize umuntu uzofanele akukhokhise ngalokho eletha umcebo womhlaba kuye ungene kuye uqobo ungene ebandleni uqobo lwalo futhi usagibele wo impela unjalo yebo mnumzane usagibele
notice here's a good part now notice
qaphelani nathi ingxenye ehle manje qaphelani leli wayini namafuthi ungakoni okuncenyana nje kwakho kushiya lapho kodwa ungakuthindi lokho manje amafutha yi afanekise umoya umoya ongcwele ngizoninika amavesi ambalwa uma nifune kunemibhalo emibili kuLevitikusi isishiyagalombili ishumi nambili lapho u-Aroni ngaphambi kokubangene wayefanele agcotshwe ngamafutha niyazi nakuZakariya isine ishumi nambili ngamafutha eza ewathulula ngemibhobho wayesethi lona ngumoya wami amafutha engeke into uma ufune ukubona uMathewu ishumi nane ishumi amabili nenhlanu kwakunentombi eyiziwula noma amashumi amabili nanhlanu isithathu intombi eyiziwula yayingenamafutha ingenamoya nakumathewu amashumi amabili nenhlanu isine intombi ehlakaniphile yayinamafutha esibanini sayo igcwaliswe ngomoya umoya amafutha afanekisa umoya wo udumo kulungile niyakuthola na kulungile
and wine
Manje amafutha afanekisa umoya lewayini lifanekisela ukuvuselela amandla kwesambulo oh kuthi angigijime yonke indawo angazi noma ngibavuzanga yini omakhelwane ngenkathi inkosi ikhombisa lokho niyabo ukuvuselela amandla kwesambulo niyabo amafutha newayini ephepheleni kuhlangene ndawonke njalo nginesikhomba mazi semibhalo ngaze ngibuka kunokuxaxa lwakho okunjenge kanjalo lapho iwayini namafutha kuhambisana khona ngazo zonke isikhathi yabo ngaqiniso lezi likaNkulunkulu elethenjisiwe selembuliwe ngokweqiniso kwabangcwele bakhe ogcwaliswe ngamafutha bonke bathole ukuvuselela amandla iwayini lingukuvuselelwa kwamandla utumo ngilizo ikhona manje ngivuselela amandla ngokujabula kumemeza nebo futhi uma lenza linomphumela ofanayo phezu kwabo lelo wayini elikwenzayo phezu komuntu wemvelo
has been given of a truth of God and the true believer filled with oil
ngoba nxa isambulo sesinikeziwe seqiniso likaNkulunkulu lekhono leqiniso ligcalisiwe ngamafutha nisambulo sembulwe ukuvuselelwa kwamandla kuba kukhulu ngangokuthi ulenza liziphathe ngokukajwayelekile kunjalo utumo niyabo ile indaba ngawo manje kunjalo libenza baziphathe ngokungabonakaliyo.
Now, if you want scripture for this, just start reading Acts 2.
Manje umanifuna umbhalo walokho. Qalani nje nifunde izenzo zesibili. Akubi na ayenesithembiso sasikade sinikwe wona. Ngenkathi konke kwesithembiso sikamoya ongcwele wathululwa kubo futhi kwaba waqinisekiswa ngokombhalo. Manje nebo ukuba ke babethe manje awumi wasitshela ukuba silindele phezulu lapha inkonzo yethu futhi emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili bayothi awu ngiyalitshela bafana uMarko wathi kuMathewu ngikhola ukuthi sesivele sinawo bafo anicabanga kanjalo na niyabo sesivele sinawo ngenkathi sasilindele inkonzo yethu manje besifanele ngabe siyaqhubeka nje siphume sishumayela wasitshela ukuba sikhubukele lapha futhi silinde nalolu sekuyizinsuku ezisishiyagalombili silapha awu asilinde olunye izinsuku ezisishiyagalolunye ziyafika sekufika uMarko ke noma mhlawumbe omunye wabaseleyo babo uJohane wathi ngikholwa ukuthi besingafanele sibe sisalinde ngikholwa ukuthi sesivele sinawo aninawo na. Manje ke sengiyambona uSimoni ngoba wayenezidluthulelo niyazi manje ake nimi kancane bafana umbhalo ikhona into ozoyisho kalokhu akazange azitshele nje ukuthi silinde izinsuku ezingalo wathi nihlale lapho kuze kufezeke isiprofeto sikaJoweli kuze kuqinisekiswe isiprofeto sikaIsaya ngokuba ngezilimi ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu nalokhu ngokuhlunyelelizwa leli wayini elithululiweyo yini wayini ebhayibhelini na ngokuhlunyelelizwa lokhu kungukuhlunyelelizwa kuvele ebukhonini benkosi niyabo kuzofanele kube ngumbhalo manje niyabo ngakho niyabo iwayini limele kuvuselela amandla kwesambulo futhi ngenkathi umoya ongcwele wehla futhi bawubone umlilo kaNkulunkulu ela phezukwabo he lokho waqala kuba kuvuselela amandla lento yokuqala niyazi bavuseleleke amandla kakhulu ngakokuthi abantu empeleni baze bacabanga ukuthi babadyakiwe kodwa babevuselelwe amandla isambulo ngesikaNkulunkulu nako isambulo sikaNkulunkulu esiqinisekisiwe senziye saba sabala kubo babajabule ngazo uNkulunkulu wasethembile lapha sambulo kubo futhi saqinisekiswa kubo. Amen. laba indoda imi lapho ukuthi lokhu kuyilokho yikho lokhu futhi naku kwakulapho kuba ngokuqinisekiswa izibonakaliso ezifanayo esinazo namhlanje nakho nakho kuvuselela manje ngesambulo niyabo futhi manje babenaso ngempela ngaleyo nkathi yingaleso sizathu Petru akwazi ukuphumela lapho futhi athi ngani nina madoda asejudiya nani nakhileyo ejerusalema ngilaleleni nonke nina bodokotela bezobunkulunkulu lalelani engizonitshela khona nebo oh kumangalisa kanjani kwembuliwe baba ngabavuzelelwa amandla kakhulu ngenkathi besibone siqinisekiswa lokho njalo kwenza lokho kwenza njalo ngenkathi ngibona uNkulunkulu owethembisa ukwenza into ethize ngalolu suku ngenkathi ethembisa ukwephula lezi zimpawu ngalolu suku lokugcina futhi yaniyazi injabulo inkazimulo ngenkathi ngimbone mbula lokhu ngime lapho futhi ngikubone kwenzeka futhi ngazi ukuthi ngiyothatha noma yimubi umuntu ukuba yale akazange yasho neyodwa into kithi ayangenzeka ngaleyo ndlela bese ukuthi ke kubona injabulo esenhliziyweni yami nxa ngibona izithembiso zakhe zaloli izinsuku zokugcina njengoba ethembisa kuyenza futhi lapha ngikubona kuqinisekiswa futhi kwenziwa kuba yikho ngokupheleleyo ngivela nje niyangizwa ngizizwa ngigcwala ukholo yile indaba ukuvuselela amandla kungabi kakhulu ngivela nje cishe ngilungele ukuyonqamula niyazi ukuvuselelwa amandla esambulweni kulungile baba ngabavuselela amandla kakhulu phezu kwekwesambulo abasiqinisekisayo kulungile isithembiso manje hohe lapho baqhuma injabulo yokuvuselelwa amandla abantu baze bathi batyakwe yiwayini elisha ngenkathi uNkulunkulu embule isithembiso sakhe kubo futhi akusiko kuphela ukuthi wakwembula kodwa wakufakazela lokho ebengihlale ngikusho umuntu angasho noma yini ya ubengalungela ukusho noma yini kodwa nxa uNkulunkulu efika futhi akuqinisekisa lokho manje iBhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu ozisho ukuthi ungowomoya noma umprofeti uma esho lezi zinto futhi ingafezeki khona-ke ningamnaki ningamesabi nhlobo ningamesabi lowo muntu kodwa uma eyisho futhi ifezeke lowo yini yabo mina ngikulokho lokho kuyafakazisa ukuthi kungani kube yimi futhi manje-ke lowo wesifazane osesamariya omncane ngenkathi umbhalo usho ukuthi lo mesiya wayezokwenza lezi zinto futhi nangu wayemi futhi wakwenza ngakho impela nje umbhalo wakusho wathi nangu wozani nibone umuntu akusiyo yini leyo yona impela into umbhalo wawuthe iyokwenzeka na yabo wathola ukuvuselelwa amandla yisambulo kunjalo na uba ngovuselelwa amandla yisambulo ngenkathi siqinisekiswa yabo kunjalo wayazi ukuthi kwakukhona siyazi ukuthi umesiya uyeza othiwa ngukristu futhi nxa efika uyozenza lezi zinto ukubonile wayesethi nginguye khona-ke kuvuselelwa amandla kwaqala futhi wasuka wahamba ememeza futhi wehla wadabula emzini washiya imbiza yakhe endala yamanzi wayesehla lapho wayesethi emadodeni uzani nibone manje ukuba kuphele beliwazi amasiko asempumalanga lokhu kuyiphutha kuye ukuba yenze lokho yebo mnumzane wesifazane walolo hlobo akukho muntu owayeyomlalela qaba mnumzane niyabo wayenomaka futhi ngenkathi ukuba wayehle ngomgwaqo kanjalo futhi aziphathe kanjalo amadoda omgwaqo amnaki kodwa mfowethu wayenezi lokuphila lapho wayevuselelwa amandla ubukwakufana nokuzama kukhiphela indlu ngaphandle eshayo ngosuku olunomoya wo kukhona into eyiphephethayo waw wayeselungele yebo abakwazanga kukhiphela lokho ngaphandle lowo kwakungumlilo kaNkulunkulu vude yebo mnumzane wathi uma ningakholwa ukuthi kunjalo uzani ngapha nje labo umhlangano oqhubeka khona ngizolikhombisa khona ya yilokho-ke ya yebo mnumzane futhi ngakho amadoda aphumela lapho futhi akabange sakwenza futhi kodwa bazi ukuthi khona into eyayenzekile kulowo wesifazane wakuqulwa ngakho bamkholwa yebo mnumzane bakholwa nguye isizathu ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuze sithembise sikaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu futhi liphikisiseni lenziwa liba yilo ngempela isizathu ulimbewu futhi uma ihlanyelwa iyothatha kuphila iyoveza lokho nje ekhuluma ngakho uma ingakuvezi khona ke ayisiye imbewu kaNkulunkulu noma umhlanyeli wayengazi ihlanyelwa kanjani akathunywanga nguNkulunkulu ukuhlanyela izimbewu angasho kuba uzihlanyela esicangweni sedwala noma into ethize niyabo ngakho ni ngakho niyabo umhlanyeli ehlanyela imbewu uNkulunkulu uyayinakekela iwele endaweni efaneleyo niyabo
Oh
hey bese ke ithini kulomgibeli wehashe elimnyama na ungaloni iwayini lami namafutha ami ungakuthindi iwayini lami namafutha ninokuncinyana nje kwakho phansi lapho kodwa kusekhona kuncinyana lapho ya manje ungaqhubeka wedlule futhi linganise lonke lelo hlobo lokuphila olukhiphela ngaphandle lokho kukuwe uzokhoka ngakho phansi lapho kodwa uma unqamana nalelo wayini namafutha ukuyeke kanjalo oh hey uma ungakwenza uma ngamakemazi kanje uma ubamba umunye omhlambo omncane wami ogcwalise ngamafutha ami newayini yabo iwayini namafutha ezwi elimsulwa yabo futhi uzobabulala isizathu wena uyakwenza iloko kwenzayo ungabaphoqi kuba basho noma yimuphi uyeti Maria kumbe wenze noma yini njalo noma ezinye zezivumo kholo zakho izandla zakho zingabathindi bayazi lapho beya khona ngokuba bacotshwe ngamafutha ami nanga kucotshwa ngamafutha ami banewayini lenjabulo ngoba bayalazi izwi lami lesithembiso ngizobavuza futhi ungakoni lokho ungahambi uzama ukuba ubone isizathu nje theta kuwo qhabo Ngoke uqinisekizwe izilakhe futhi uyalingenisa babazi babazi ukuthi babeyovuka futhi wo ngikuthanda kanjani lokho bayovuka futhi naku kufika ihashe limnyama gibele manje iminyaka yezikhathi zomnyama nakho kwahamba ihashe limhlophe sibonile ukuthi wenzeni ngokupheleleyo naku kufika ihashe elibovu siyakubona impela kwenzile naku kufika ihashe limnyama mani yabo umgibeli ofanayo ngaso zonke isikhathi akwenzayo kwehle njalo ngeminyaka manje siyathola wakukala futhi wakhokhisa ngakho impela ukolweni okwemvelo ukuphila kwemvelo ilokho ababephila ngakho kodwa kufanekisela umoya amafutha nenjabulo yewayini Loko kuphile kukamoya ungawoni lawo ayeke kanjalo ngamanye amazwi Roma ungawathiki awami lawo angawami manje nginenge into labe ngifuna niyazi qaphelani bawungeziso esinye sezidalwa esathi ungawathindi amafutha newayini nikuqaphelile lokho na izidalwa ezine zazikade zikhuluma kodwa bekusizani ake ngikufunde kuzwakale lapha kancanyana nje yabo Manje imbenge utenariyo ukolweni ngodenariyo nezimbenge ezintathu zephali ngodenariyo kepha iwayini namafutha manje lalelani lapha ngase ngizwa izwi phakathi kwezidalwa ezine
The lamb
Wakuyini na iwundlu Amen Wakungesizwe izidalwa ezini washiwo iwundlu ngani na nizothatha abayo qobo abangabalo likuhlengile niyabo Amen ungawathindi lamafutha qhabo mnumzane hayi izidalwa ezini kodwa iwundlu kwakuyile lakusho futhi ho he iwundlu hayi izidalwa ezini azikumemezelanga lokhu iwundlu lasho qobolwalo ngathi izidalwa ezine zithi woza ubone futhi zahamba futhi zakubona kanjalo yase lithi imbenge kakoleni ngotenariyu nangemini nokungaka kanjeni ephala lingaka kodwa ke iwundu lamemeza phakathi kwazo ngo lathi kepha iwayini namafutha ungakoni kunjalo ohe kulaleleni ungawoni mfana kuke njalo uzokhoka ngakho ngolunye usuku
9:30.
Oh hey, ligamenxe lesishiya galulungi. Awu, ngokuqonda kwami kwedlula konke, nokwedlula konke engazi ngakho, nangakho konke engikukholwayo enhlizweni yami, leyo incazelo iqiniso yalezo zimpawu ezintathu. Ngifuna kubonga uNkulunkulu ngakho, futhi ngizosho lokhu ukuthi kuyisambulo anginika sona, wanginika lezo izambulo zakho, futhi ngiyakholwa ukuthi ziphila izinsukwini zokugcina. Kusasebusuku sizothatha lo mgibeli wehashe limpofu futhi manje angazi uNkulunkulu yazi ukuthi lokho kuyiqiniso, angazi neyodwa into ngakho qhabo. Ngibuke ngikithe indaba yami enganginayo iminyaka eyedlula ngibone umfowethu uGrams nelinge zikashanene sedlule angahle ukuba uphumile kodwa ngiyakhumbula ngenkathi ngisashumayela lapha ngaphambili ngabheka kuba ngibone ukuthi ngathini eminyakeni eyadlula ngolunye usuku ngangidlule encwadini yesambulo ngathatha bonke ababagibeli bamahashi amane ngesikhathi esisodwa ngathi yashe limhlophe lelo kwakuyibandla laseqaleni akungaba ngakufunde lokho encwadini yama-Adventist futhi ngafunde into ethize lapho ngathi lelo kwakuyibandla lasekuqaleni laphumayo linqoba nelilandelayo kwakuyihashe elimnyama ngathi ngiyakhohlwa manje ukuthi ngalibiza ngokuthi yini lelo hashe elimnyama ngathi noma ihashe libomvu njalo ngathi lelo hashe mhlawumbe lalichaza ukuthi inkathazo isendleleni futhi kuzosho izimpi eziningi-ningi ezizolenga noma into efana naleyo ngathi mhlawumbe kuzoba nempi ningi ngathi lokho kuyoba yiko ngase ngithi ke elimpofu ihol noma ihashe elimnyama ngathi lokho kuchaza ukuthi mhlasimbe kuyofika isikhathi esimnyama emhlabeni lapho zonke izinkanyezi ziyoyeka ukukhanya ilanga liyoshona phansi nenyanga ayiyikunikeza ukukhanya kwayo ngathi lokho mhlawumbe yilokho kuchazayo ngathi ihashe elimpofu kuchaza ukuthi ukuninginingi ukugula kuyeza manje angazi ukuthi kuchaza ukuthini kodwa lokho ngokuthi lokho kwakungukuhumusha kwami kwalo ngaleyo ngathi ngoba ngavele nje ngakuthatha kungokungcono kwedlula konke engangingakuthatha ngimi lapha epulpiti kodwa ngacisha impela ngasho into ethize kulungile nizobona bhekisisani nje niyabo manje azijabulile yini ngaleli hora ziphila kulo nxa sibona yonke leyo ivuthwa ngiyacabanga izizwe ziyehlukana u-Israyeli uyaphaphama izibonakalisa abaprofethi abazibikezelayo izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthi yayo buyani obalahlekileyo niye kwabakini usuku lokuhlengwa seluseduze izinhliziyo zabantu zehlulwa ukwesaba cwaliswani ngomoya ezibani zenu zilungisiwe zahlanzwa bekani phezulu ukuhlengwa kwenu sekuseduze uhi abaprofethi bamanga baqamamanga iqiniso likaNkulunkulu bayaliphika ukuthi uJesu Kristu nguNkulunkulu wethu ndiyakukholwa na kodwa sizohamba lapha abapostoli bengiyathele khona ngokuba usuku lokuhlengwa selusondele izinhliziyo zabantu zehlulwa ukwesaba kwaliswani ngomoya nibe nezibani zenu zilungisiwe zahlanzwa bekani phezulu kuhlenga kwenu sekuseduze lokho akumangalisi na ngiyakuthanda lokho ukuhlengwa sekuseduze futhi kuya kuba khona ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa indlela enkazimulweni impela niyayifumana endleleni yamanzi ngokukhanya namuhla ningcwatshwe egameni likajesu elilikuku bancane labadala endukane esonini zenu zonke moya ongcwele ngempela uyongena ukukhanya kwakusihlwa kufikile kuyisiminyi ukuthi unkulunkulu nokristu bamunye Wizi, oh hey, kuyamangalisa. Masingi wondi liyothatha umlobokazi walo. Oh, kuba beseduze kwalo njalo njalo. Lonke ibandla lasezulwini liyobuthana. Oh, kuyoba yinto ebonakala inkazimulo. Bonke abangcwele begqoke ezimhlophe ezingenabala. Futhi benotshesi bayo lidili phakade. Oh, wozani nidle, inkosi yabiza, wozani nidle. Oh, ningalithi letafuleni likaJesu ngaso sonke isikhathi. Yena wapi isixuku wajika amanzi abe yiwayini. Kolambile uyabiza, manje wozani nidle. Oh, wozani nidle, inkosi yabiza, wozani nidle. Lanini ezwini? Ningalithile tafuleni likaJesu ngaso sonke isikhathi yena wapi isixuku wajika amanzi abe yiwayini kolambile uyabiza manje wozani nidle oh he nilambile na babusisiwe abalamba kwamele ukulunga Ngiyamjana na, ngiyamjana na, indlela kwelithi ngiyamjana, niyazi. Azime zonke manje futhi siphakamise izandla zethu futhi sizizwa kanise kuye. Ngiyamjana, ngiyamjana, ngoba wangijana kuqala, kulungile. Zonke kanye kanye manje. Ngiyamjana. Ngiyamjana. Jeni toni ipenge mpela, sinomumushi lapha mfowethu uHickenbotham, angazi noma ngabo khona yini kulobu busuku, noma cha, sifuna ukuthola ukuthi utheni kithi, lindani umzuzu nje lapha, lapha.
Thank you.
Impela idingise inkosi ukukholwa kwami kuphakanyisela phezulu kuNkulunkulu. Nina niyamthanda kulobu busuku ngayo yonke inhliziyo yenu na, wo mdumiseni, futhi nithi siyakubonga inkosi Jesu. Sikunika kakhulu udumo ngazo zonke izinhliziyo zethu inkosi. Udumo kuNkulunkulu, nje nikele udumo nonke ninabantu. uNkulunkulu wabe nani.
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.